atugire tutandike buli nyera mukama waffe yesu
katusooke
tussemu omwoyo w'amazima
omwoyo
wa kitaffe
omwoyo
wa kristo
ongere
okumussaamu ekitiibwa
mu
mirimu egyamutumbo otukulemberamu
wamu
negiri abamalayika
katusabe
kitaffe omuyinza ebintu byonna
tukwebaza
olw'akaseera akalungi kootuwadde era bulijjo baddengo okatwongera
ng'olunaku
olwaleero era tujjukira mu pita ekyokubiri
essuula
ey'okusatu
kunyola
omunaana paka olw'ekumi n'ebbiri
ayogera
nti toludde kuleeta
nkomerero
naye bulijjo obadde otugumiikiriza
nga
toyagala n'omukufu oba ewazikirira
okwebaza
kitaffe omuyinza ebintu byonna
kubanga
bulijjo okkiriza okusaba kwa mukama waffe yesu wamu n'omwoyo omutukuvu
okuli
mu baruumi essuula ey'omunaana
olunyi
lwabimu omukaaga
paka
olwasatu mu ttaano
omwoyo
omutukuvu ng'atwegayirirawo nga bw'oyagala era ne mukama waffe yesu kristo ng'ali ku mukono gwe ogwa ddyo agenda mu maaso n'okutwegayirirawo ekisinga obukulu ebyo byatusabidde
y'ebiseera
n'ebiro eby'okwetereza kubanga omutukuvu ajulira mu bakoliisi ekisooka essuula eyo eya 15
olunyi
lwabiri mu esatu ng'agamba nti mukama waffe yesu kristo gwe mwaka ogw'olubereberye mu kuzuukira kw'abafu era naffe buli muntu mu kifo kye ye so tukwebaza kitaffe omuyinza ebintu byonna ali waggulu w'eggulu lyonna wamu ne mu kigambo kyo mukama waffe yesu n'omwoyo ow'amazima omwoyo omutukuvu omwoyo w'amagezi
omwoyo
w'okutegeera
omwoyo
w'okuteesa omwoyo w'amaanyi
omwoyo
w'okumanya
omwoyo
w'okutya mukama tukwebaza nga mu isaaya 10 ne mu bisooka n'olw'okubiri kubeera ne kankano wakyaliwo akadde akatwongeddwa mu nsi yonna okuleeta ekitabo ky'okujjukiza kye wayogerako mu Malaki essuula ey'okusatu
onyola
13 paka 18 ng'oyita mu lugendo luno olw'eggulu okujjukiza amawanga gonna
nti
ddala waffe mu ggulu nga mu Bafiripi 3:2 tukwebaza olw'omwoyo watukulembeddemu ng'ezzadde lyo nga bwe kyandika mu Baroomi essuula ey'omunaana
olunyi
lw'ekkumi n'ennya abakulembera omwoyo wa Katonda
abo
ly'ezzadde lya Katonda era tusaba otusaasire obutali butuukirivu bwonna n'okusobya kwonna nga bwe watugamba mu ngeri essuula esooka
olunyi
lw'abiri mu esatu nti bwe munakkiriza okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange anaabuleeta otutegeera ebigambo byange tukusaba kitaffe okkirize okutuwa ekirabo ky'omwoyo omutukuvu ekiva mu kwenenya nga mu bujjuvu bwe buli okutuwandiika ebigambo bino mu magezi gaffe mu kutegeera kwaffe mu mitima gyaffe ne muntu waffe ow'omunda era tusaba ejjere bamalayika okutuweereza nga mu Ibulaniya essuula esooka olunyi olw'ekkumi n'essatu n'olw'ekkumi n'ennya tusaba bamalayika abaduumizi okwongera oddumiramu omulimu guno ne bamalayika abakutte ebyokulwanisa era okwongera okukulemberamu omulimu guno tukuddiza ekitiibwa n'ettendo kitaffe omuyinza ebintu byonna kitaffe ow'omuggulu wamu n'ekigambo kyo mukama waffe yesu n'omwoyo w'amazima era nga tusabye byonna mu linnya lya mukama waffe yesu amiina mukama akuwa omukisa wetuulireko ulira emirembe gya yesu webale kujja okunoonya mukama mbuuliza ku mugandawo mwagalize ebisinga obulungi ebiva eri katonda kitaffe n'eri omwana n'eri omwoyo omutukuvu ng'obujjuvu bwe buli emyoyo musanvu egya katonda yesu yeebazibwe nnyo twagala kulabika nga tweyongerayo n'olugendo lw'eggulu era nga tukyagenda mu maaso n'okuwanjulira olugendo lwo yesu yeebazibwe nnyo twolekedde okulaba akanyomero akalala obutatoolanga ku kigambo obutatoolanga
of not subtracting,
newankubadde okwongera, newankubadde okunyoola,
neither to twist,
ekigambo kya Katonda,
the word of God,
ebyawandiikibwa ebitukuvu,
the holy scriptures,
nga bwe biri mu Bible,
as they are in the Bible,
ekitabo ekitukuvu ekya Katonda,
the holy book of God.
Yesu yeebazibwe nnyo.
Amen.
So omutwe ogwo gwe tunuulidde gugamba,
the heading we look on to says,
no removing,
teri kujja kutoolako,
no adding,
teri kwongerako,
twisting,
okunyoola,
the word of God,
ekigambo kya Katonda,
the holy scriptures,
ebyawandiikibwa ebitukuvu,
the holy scriptures of the holy Bible,
ebyawandiikibwa ebitukuvu ebyekitabo ekitukuvu ekya Mukama.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Teri kuto, teri kugattako, teri kutoolamu,
no subtracting,
teri kutoolako,
no adding,
teri kunyoola,
no twisting,
ebyawandiikibwa ebitukuvu,
the holy scriptures,
ebyekitabo kya Katonda ekitukuvu,
of the holy book of God,
ekitabo Bible,
the Bible.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Amen. So nga tujjukira ku mulundi guli,
and remember the other time,
nga waliwo ensonga enkulu lwaki Mukama agamba amawanga gonna ag'omunsi,
there are major reasons why God tells all nations of the world,
n'ebika byonna obutatoolanga ku kigambo kya Katonda,
all the clans never to subtract from the word of God,
newankubadde okwongeramu,
neither to add in it,
oba okunyoola,
or to twist the words in it.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
So bwe tunootinga,
now when we note,
okulabula kuno kuli eri tukusindika eri sitaani,
we send this warning to the devil,
Stani omulimba w'ensi zonna,
the devil, a deceiver of the entire world.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
N'eri bamalayika abaako,
and unto the fallen angels,
wamu n'abaweereza abaako,
together with their servants,
okuva mu bika n'ennimi n'amawanga,
from the different clans, nations and languages,
abadde bakulembeddemu okunyoola,
those who are spearheading and twisting,
okutoolamu,
to subtract,
n'okwongeranga mu kigambo kya Katonda,
and to add within the word of God,
nga basinziira mu underground,
and they paste in the underground,
ne wansi mu nnyanja,
and under the ocean,
okusingira ddala mu Bermuda Triangle,
majorly at the Bermuda Triangle,
ate ne mu nnyanja,
and even in the different water bodies.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
So tunootinze nga tugamba,
now we've noted that to say,
okulabula
this warning,
eri sitaani omulimba w'ensi
zonna,
oba Satan the devil,
or Satan the devil,
okulabula,
the warning,
eri sitaani omulimba w'ensi zonna,
the devil,
n'eri bamalayika abaako,
and unto the fallen angels,
n'abaweereza abaabwe,
and all their servants,
okuva mu bika n'ennimi n'amawanga,
from the nations, clans and languages,
ababadde banyoola ekigambo kya Katonda,
they who have been twisting the word of God,
nga batoolamu,
and they subtract,
era nga bongeramu,
and they still add in it,
nga basinziira mu underground,
and they paste in the underground,
ne mu wansi mu nnyanja,
and under the ocean,
okusingira ddala mu Bermuda Triangle,
majorly in the Bermuda Triangle,
mu Atlantic Ocean,
in the Atlantic Ocean,
ne base endala eri mu bwakabaka
bw'emunyeeri, under base in the kingdom of the stars,
tugenda kuba tusinziira awo,
we are going to be basing there,
okuleeta okulabula,
to bring the warning.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Naye nga mwebyo byetwasooka okuwulira,
but in those we first heard,
twawulira ensonga zino enkulu lwaki,
we have these major reasons why,
okkirizibwa kutoola,
you're not accepted to subtract,
newankubadde okugatta,
neither to add,
newankubadde okunyoola ekigambo kya Katonda,
the word of God,
ebyawandiikibwa ebitukuvu,
the holy scriptures,
ebya Bible yatukuvu,
of the holy Bible.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
So kamu byonna,
first and foremost,
bwe twali kulaba ebyandiikibwa ebitukuvu,
when we saw the holy scriptures,
nga bikuŋŋaanyizibwa omwoyo omutukuvu,
and they are gathered by the holy spirit,
yakuŋŋaanyamu ebyo ebyaliwo,
he gathered in things which were,
ye paati gy'osooka okuwandiika kaawo,
it's the part you first read right now,
yakuŋŋaanyamu ebyo ebyaliwo,
he gathered from things which were,
ebiri waggulu w'eggulu,
which are above the heavens,
ku ntandikwa,
in the beginning,
zemu ku nsonga lwaki,
it's one of the reasons why,
tokkirizibwa kubanga oyongerako,
you're not accepted to add on,
otoolako,
you subtract,
oba okunyoola mu kigambo kya Katonda,
or to twist from the word of God,
kubanga twasooka okuwulira,
for we first heard,
nti yakuŋŋaanya ebyo ebyaliwo,
that he gathered things which were,
waggulu w'eggulu,
above the heavens,
ku ntandikwa,
in the beginning,
era nga we wali enkomerero,
and that's where the end is.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Amen. Twawulirako ku byawandiikibwa,
we heard of the scriptures,
nga Befeso esule y'okuna,
like Ephesians 4,
onyola omwenda,
verse 9,
paka olw'ekkumi n'ebbiri,
unto 12,
we yalinnya waggulu w'eggulu lyonna,
as he ascended up above all the heavens,
so twafuna ku ebyo ebyakuŋŋaanyizibwa okuva waggulu w'eggulu,
now we got things which are gathered from above the heavens,
era twakola ne ku kyawandiikibwa,
and we hit it on a scripture,
Zaburi 8,
Psalm 68,
onyore 18,
verses 18.
Ibi byali bitulagako ebiri waggulu w'eggulu.
Who showed us what is above the heavens?
Irango omutukuvu yali akunganya.
And when the Holy Spirit was gathering,
byawandikwa ebitukuvu.
In the Holy Scriptures,
yagenda mu maaso n'okubanga atulaga ebyali ebiri waggulu w'eggulu.
He moved on to show us things which are above the heavens.
Kuntandikwa.
In the beginning.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Omwoyo omutukuvu ekyokubiri.
The second thing,
yali akunganya Bible,
when the Spirit gathered the Bible,
ekitabo ekitukuvu,
the Holy Book,
ebyandikwa ebitukuvu,
the Holy Scriptures,
yakunganya mu ebyo ebyaliwo,
he gathered from those which were,
ebiriwo,
those which are,
okutondebwa kw'eggulu n'ensi n'obujjuvu bwayo,
the creations of heavens and earth and its fullness.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus. Amen.
Okutondebwa kw'eggulu n'ensi,
creations of heavens and earth,
wamu n'ebiriwo,
and the, its fullness.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus. Amen. So much.
So, ekyokubiri tukitegedde,
we have understood the second thing,
nti omwoyo omutukuvu yali akunganya Bayibuli,
that when the Holy Spirit was gathering the Bible,
yakunganya ebyo ebiriwo,
he gathered things which are,
okutondebwa kw'eggulu n'ensi,
the creations of heavens and earth,
n'obujjuvu bwalyo,
and its fullness.
Ebimu ku byandikwa bye twalaba,
there are some of the scriptures we saw here,
lubereberye essuula esooka,
Genesis chapter 1,
lunya olusooka n'olwokubiri,
verse 1 and 2.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen. Then lubereberye essuula eyokubiri,
in Genesis 2,
onyolisoka,
verse 1
n'olwokubiri,
and 2.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Bwe twali kulaga kulaba ku ebyo ebiri mu ggulu ne ku nsi,
here we saw things which are in heavens and earth,
ebiriwo leero,
those which are today,
byonna byakuŋŋanyizibwa Mwoyo Mutukuvu,
all we are gathered by the Holy Spirit,
nga bwe twasooka okulaba,
as we first saw above.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus so much.
Then Mwoyo Mutukuvu yagenda mu maaso n'okuŋŋanya,
and the Holy Spirit moved on to gather,
ekyokusatu,
the third thing,
ebyo ebyaliwo,
those which were,
ebigenda okujja,
those going to come.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Yakuŋŋanya ebigenda okujja,
he gathered those going to come,
eggulu erijja n'ensi empya,
the new heavens and the new earth.
Mwoyo Mutukuvu yakuŋŋanya,
the Holy Spirit gathered,
ebigenda okujja,
those going to come,
eggulu erijja,
the new heavens,
n'ensi empya,
and the new earth,
wamu n'obujjuvu bwabyo,
together with their fullness.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Era nga bwe twasoma mu kubikkulirwa essuula ya 2 Mwoyo,
and when we read in Revelations 21,
olulimi olusooka,
verses 1
paka olwokutaano,
and to 5,
ng'eggulu erijja lino n'ensi empya,
and this new heavens and new earth,
era bye bisiŋŋanirwa waggulu w'eggulu,
they are what are found above the heavens.
Olw'ensonga eggulu erijja n'ensi empya,
because the new heavens and the new earth,
birabika oluvannyuma lw'okuvaawo kw'eggulu n'ensi ebiriwo,
they appear after the passing away of the heavens and earth which are.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So olw'okuba nti Omwoyo Mutukuvu,
now because the Holy Spirit,
yali akuŋŋanya ebyandikwa ebitukuvu,
he gathered the Holy Scriptures,
ebikola Bayibuli,
which make up the Bible,
yabikuŋŋanya okuva mu mitendera egy'esatu,
he gathered them in those three aspects,
zetuwandiiseeko,
those we've written off here,
mutendera ogusoose,
the first aspect,
byetuva okuwandiika waggulu,
it's what we've written above
there, ebiri waggulu w'eggulu,
those which are above
the heavens, ebyaliwo,
those which were,
waggulu w'eggulu,
above the heavens,
ku ntandikwa,
in the beginning,
era ku nkomerero,
and at the end,
y'ensonga gyetusoose okuwandiika,
it's the first one we have seen and written,
nsuubira ogiwandiise bulungi,
I expect you've written it well.
Ensonga eyokubiri,
the second aspect,
yakuŋŋanya ebiriwo,
he gathered those which are,
okutondebwa kw'eggulu n'ensi,
the creations of heavens and earth,
n'obujjuvu bwabyo,
and their fullness.
Nsuubira ensonga eyo wagiwandiise bulungi,
you've written that well.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Then ensonga eyokusatu,
then the third aspect,
yawandiika kw'ebyo ebigenda okujja,
he wrote about those going to come,
eggulu erijja n'ensi empya,
the new heavens and new earth,
ebisiŋŋanirwa waggulu w'eggulu,
those found above the heavens.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Olw'okuba nti bwe yali akuŋŋanya ekitabo kya Mukama,
now because when he gathered the book of God,
yakuŋŋanya ku ebyo ebyaddala ebiriwo,
he gathered on the originals of the things which are,
so kyava atukuutira,
that's why he emphasizes us,
obutayongerangamu,
not to add in,
obutatoolangamu,
not to subtract,
newankubadde okunyoola,
neither to twist,
era nga n'ensonga endala gye yatuwa,
and the other reason he gave us,
yagamba,
he said,
nga tannaba kuŋŋanya kitabo photocopy ya Bible gye tulina ku nsi,
before he gathered the photocopy of the Bible we hold on this world,
yasooka kuŋŋanya ey'omuggulu,
he first gathered the one of heaven,
eyo nno y'ensonga ey'okuna gy'olinaawo,
that's the fourth issue we have there.
Bwe yali akuŋŋanya Bible yo photocopy ya Bible yo gye tulina ku nsi,
he gathered the photocopy of the Bible we hold on the world,
yali agitwala mu eyo gye yasooka okukuŋŋaana eri mu
ggulu. He got it from what he first gathered in heaven.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
Ensonga eyookuna gye tuwandiika.
The fourth aspect we write out.
Lwaki tetutoolamu, tetwongeramu.
Why we don't subtract nor add in.
Era tetunyoola kigambo kya Katonda.
And we don't twist the word of God.
Kubanga bwe yali akuŋŋaanya kopi ya Bayibuli eno gye tulina ku nsi.
As he gathered the copy of the Bible we have in the Bible, on the world.
Yagijja mu origino yali yasooka okukuŋŋaanya eri mu ggulu.
He got it from the original he gathered from heaven.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen. So we know okwegendereza wano.
You have to be careful here.
Kubanga bwe twali tusoma mu kubikkulirwa.
But when you read in Revelations.
Esuula ey'okutaano.
Chapter 5.
Twalaba ekitabo kya Mukama ekiri mu ggulu.
We saw the book of God in heaven.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Songa ekyo kye kyatwalibwa mu kopi eyatuwa ebweru.
That's where we got this copy we are given on this world.
Era nga twawulira mu Daniyeli esuula ey'ekkumi.
And we heard in Daniel 10. Verses 19 and 21. When Gabriel told Daniel that I come to tell you what's in the Holy Scriptures in heaven.
Yes,
he
was
praise Jesus.
Amen.
Now those four issues, handle them with care. Just as me, I was told and emphasized in the journey of heaven. First, we start as groups of angels in the city of God, Jerusalem of heaven. These are some of the major reasons
not
accepted to subtract from the Bible, not accepted to harden it, not accepted to twist things in it.
We
change them appear different.
Yes,
praise Jesus
Amen.
So much.
So
these are some of the reasons. And this is the warning we move on to bring to the devil.
Satan,
the devil.
Yes,
praise Jesus.
Never fallen angels.
And the fallen angels. The fallen angels.
With
all their servants
from
the clans, nations, and languages,
not to
subtract,
neither
to add,
neither
to twist the word of God.
Just as
they've been doing basing in their bases,
underground,
in the underground,
or
under the ocean,
majorly
at the Bermuda Triangle.
Yes,
praise Jesus so much. At the Atlantic Ocean. And the second base, which is in the kingdom of the stars.
So
we're going to be looking at those words.
Yes,
praise Jesus so much. God spoke like this in the Old Testament. That all those who are going to be coming, all the prophets, they were not to go beyond those first given to them. From the book of Genesis
to
reach the book of Deuteronomy.
Yes,
praise Jesus so much. According to Deuteronomy chapter
2,
Deuteronomy chapter 4, verse
1
and
2,
God spoke like this.
Deuteronomy
4, verses 2.
Naye kaakano, gwe Isirayiri, wulira amateeka n'emisango, bye mbayigiriza okubikolanga. Mulyoke mube abalamu, muyingire mulye ensi, Mukama Katonda wa bajjajjammwe gy'abawa. Temwongeranga ku kigambo kye mbalagira, so temukisalangako. Mukwatenga ebiragiro bya Mukama Katonda wammwe bye mbalagira.
Yes,
praise Jesus.
Yasooka okulagira mu ndagaano enkadde.
First commanded in the Old Testament.
Obutatoolanga ku kigambo kya Katonda.
Not to subtract from the word of God.
Era n'obutayongeranga.
Not to add within it.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Era newankubadde nga wajja bannabbi.
And though prophets came.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Tebaalina kulabikanga bye baleeta bikontana n'ebyo.
They were not to bring things contradicting with those before.
Ebyasooka okuweebwa Musa.
Which were first given Moses.
N'abaweereza abalala abaasooka nga Enoch.
And the other servants who were there before, like Enoch.
Yes,
praise Jesus. So all those God gave Moses to reaching the book of Deuteronomy.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
So much.
So
now all the prophets who came to reach Malachi, you
were
not accepted to bring something contradicting with those, whether that's subtracted from or that they have added in. For this book, the Bible, as we had in Revelations, Revelations 11, when they showed us this book in heaven, in the Ark of the Covenant,
so
we
are
not accepted, move on to subtract from it, because it has its original in heaven.
So
we have to be highly very careful not to subtract from it. Revelations 11 verse 19.
Ne yeekaalu ya Katonda ey'omuguru n'ebikkulwa. Ne walabika mu yeekaalu ye essanduuko ey'endagaano ye. Ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okumwatuka n'ekikankano n'omuzira mungi.
Yesu yeebazibwe. Essanduuko eno ya Katonda
of God,
it's
still in the city of God, in the midst of the cherubims. Above it is the mercy seat.
Then,
and it is the golden altar of God in the city of God, in the Jerusalem of heaven.
It's
where we studied much the word of God together with the holy angels. Because the
Ark
of the Covenant is in heaven up to today. That's why God commanded those of the Old Testament
not to
subtract and add within the word of God.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
So much. And still in Zechariah, chapter 5, verse
1,
this book of heaven is living, as its copy given us, though we've looked at its letter of the physical.
Zechariah 5,
verses 1.
Era natene nyimusa amaaso gange n'entunuulira. Era laba, omuzingo gw'ekitabo ogubuuka. N'angamba nti olabye ekiggwe. Ne nziramu nti ndabye omuzingo gw'ekitabo ogubuuka. Obuwanvu bwagwo emikono 2 n'obugazi bwagwo emikono 10. N'angamba nti ekyo ky'ekikolimo ekifuluma okubunya ensi yonna. Kubanga ng'ekyo bwe kiri, buli abba aligobwamu ku luyi lwayo olumu. Era ng'ekyo bwe kiri, buli alayira aligobwamu ku luyi lwayo olulala.
Yes, yeebazibwe.
Amen.
So ekitabo kino,
now this book,
kivira ddala mu ssanduuko ey'amateeka,
comes right from the Ark of the Covenant,
mu kibuga kya Katonda,
in the city of God,
Yerusalemu eky'omuguru,
Jerusalem of heaven.
Yes, yeebazibwe.
Praise Jesus. Amen. So much.
So kikuwanira okusooka okutegeera,
it's required of us first understand,
nti bw'oba osomesa mu Bayibuli ekigambo kya Katonda,
when you're teaching through the Bible the word of God,
obanga obuulira,
or you are teaching,
okumanyanga nga toyongerangamu,
and to prove that you shouldn't add anything there,
newankubadde okutoolamu,
neither to subtract anything there, or to add in it.
Mumanye emirimu mingi mu bisitaani gy'akoze,
and how many works the evil the devil has done,
wamu ne bamalayika abaagwo,
together with his fallen angels,
n'abaweereza abaana,
and their servants,
n'abasinzira wansi mu nyanja,
and they pass under the ocean,
ne mubwakabaka buli obwe mu
nyanja, and in the kingdom of the stars,
okutoolangamu ennyiriri,
to subtract scriptures,
mu byawandiikibwa ebitukuvu,
from the holy scriptures,
n'okukyusa usanga amakulu g'ebigambo bya Katonda,
twist and change meanings of the words of God,
era ng'abalala batoolamu ne bongereramu,
and others subtract and add in them,
mpozi n'okunyoolera ddala amakulu,
even to change and turn things upside down.
Yes, yeebazibwe.
Praise Jesus. Amen.
So mu bino bye twagala okwongera okutegeeza,
now in this one move on tell you,
nti togwanidde kutoola mu kigambo kino,
you are not worthy to subtract from this word,
banga bagambye,
for they have told you,
buli anaabeereyo n'alayira ebyobulimba,
whoever will act that deceitfulness.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
A share of that weight. ogw'okulabika ng'atodde mu kitabo ekyo, or that they have subtracted from that book, oba ng'alimbidde mu kitabo ekyo, or they have lied through that book. Era ng'endagaano empya in the New Testament bw'etandika ne Mukama waffe Yesu, when it begins with the Lord Jesus, nga bwe yali yeetaagisa, as it was needed, Yesu yeebazibwa. Praise Jesus. Mu nkomerero yaayo, at the end of it, wajjawo ekiragiro ekigamba, there cometh a command saying, mu kubikulirwa essuula eno ey'22, in Revelation 22, onyole 18 ne 19, nti buli analabika nga omugabo gw'ebibonerezo ebiwandiikiddwa mu kitabo kyennyinibyebijja okugenda mu maaso n'okumuweebwa. Tusome mu kubikkulirwa essuula eno ey'22 onyula 18-19.
Kubikkulirwa essuula ya 22 olunyi lwa 18. Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo by'obunnabbi obw'ekitabo kino nti, omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo, Katonda alyongerako ye ebibonyobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino.
Yesu yeebazibwe. Praise Jesus. Yagenda mu maaso n'okutegeeza nti oyo yennyini anaabyongerako. Yesu yeebazibwe.
Amen.
Era anaagenda mu maaso n'okutoolako subtract from them, nga wakwongerwako naye ebibonerezo ebiwandiikiddwa mu kitabo ekyo. Yesu yeebazibwe. Ekyo ky'osomye era mu Zaakaliya essuula ey'okutaanolusooka n'olwokubiri. Yesu yeebazibwe ng'ayogera ku kitabo ekyo n'engeri gye kisobola okufuukamu ekikolimo eri abantu. Yesu yeebazibwe. Bayibuli kitabo kya bulamu ddala, naye ate singa ogenda mu maaso n'okuzannyira ku kitabo kino era n'ogenda mu maaso n'okutoola ku byandiko ebitukuvu n'okwongerangamu oba okunyoolanga, omaliriza kivuddemu okufa n'ekikolimo gy'oli. Babe bakugambye olunyolo 18 lutuddiremuko katono.
Kubikkulirwa essuula ya 22 olunyi lwa 18. Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo by'obunnabbi obw'ekitabo kino nti, omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo, Katonda alyongerako ku ye ebibonyobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino.
Yesu yeebazibwe. Bw'olyongera ku bigambo by'omu kitabo, Mukama mwetegefu naye okwongerako ebibonyobonyo byennyini ebiwandiikiddwa mu kitabo ekyo. Mu Bayibuli mulimu ebibonyobonyo bingi naye ebisingamu ebibiri geyeena n'ennyanja y'omuliro. Yesu yeebazibwe. So naye ate singa totoolako newankubadde okwongerako naye n'owulira ng'omubala gw'ekigambo kya Katonda bwe guli, Katonda agenda mu maaso ate n'okuwa obulamu obusuubiziddwa mu kitabo kyeera. Yesu yeebazibwe. Olugendo lwe ggulu otambulira mu Bayibuli lumala emyaka 7, lugenda mu maaso n'okubwanjulirwa kaakano era lwaki lwalina kutambulira mu Bayibuli.
Why was it meant to be moved through the Bible?
Okakasa nga tewali kwongerako.
To prove there is no subtracting from the Bible.
There's
no subtracting.
Teri kunyola.
There's no twisting things there.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
So up olunya oluddako lugamba.
Now the next verse says,
kubikkulirwa 22:19.
Revelations 22:19.
Kubikkulirwa essuula ya 22 olunya lwa 19.
Revelations 22:19.
Era omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo eky'obunnabbi buno, Katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne ku kibuga ekitukuvu ekiwandiikiddwa mu kitabo kino.
Yesu yeebazibwe. Singa ogenda mu maaso n'okulabika ng'ojjako mu kitabo kino, Katonda naawe akuggyako omugabo gw'obulamu,
God takes away the share of life from you, from the tree of life.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Even the city of God, Jerusalem of heaven, which we read of in the journey of heaven,
therefore
not be able to inherit it.
So but
we must be very careful in the ways of the evil of the devil, to subtract from the word of God, to add within it,
okola
kubanga
ekintu kyo kyoyinza okukola olumunga wetomanyi nti akulya mabega ya
sitaani
ogenda mu maaso okwesubya obulamu
obutaggwaawo
era nga n'okusikira ekibuga kya katonda
yerusalemu
ekyomuggulu ogenda mu maaso n'okubanga tolina mugabo ku kibuga
ekyo
tolina busika mu bwakabaka bwa katonda
inheritance in the kingdom of God.
You
know, not being carefulness is here. Many times, when God tells us his words, we listen to them. But to take them as meaningful words, and to think of prophets coming through those, you know, to twist the word of God, it's not something very far.
Yes,
as we shall give you some examples. Praise Jesus.
Amen.
And to subtract and add within, still it's not very far. It's very near you.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Now listen to this. Beginning to subtract and add in the word of God and to twist it,
it
began in the garden of God and Satan began it.
So
the sub-heading says the beginning of twisting, subtracting, and adding on the word of God in the garden of God, as Satan did.
Yes,
praise Jesus so much. As is that I want to look unto.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
God commanded this to Adam when they were in the garden. He spoke like this. Let's look to Genesis 2, verse 15 and 16. He said this.
Mukama Katonda, lubereberye esula eyokubiri, olinyirwa 15.
Genesis chapter 2 from verse 15.
Mukama Katonda natwala omuntu, namuteeka mu lusuku Adeni, awulimenga, alukumenga. Mukama Katonda n'alagira omuntu n'amugamba nti buli muti ogw'omu lusuku olyangako nga bw'onooyagalanga naye omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako.
Ekiragiro Katonda kye yasooka otuwanga abaana be
ng'ayita
mu Adamu
bwe
yamala okumuteeka mu lusuku
nga
bwe tuwulidde mu lubereberye essuula eno ey'okubiri olunyiri luno olw'ekkumi n'ettaano yamulagira n'amugamba
nti
emiti giri gyonna olyangako naye guno omuti oguli mu lusuku togutoolangako okulyako
touch to eat from it. The day you will touch it, you will surely die. That's how the word of God is when it's full.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
When the evil, the devil came in, and his fallen angels, together with his servants on the world, those who have condemned with the devil.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
There is a way they can subtract from God's word. As if they have corrected it, yet they have spoiled it. In the beginning of subtracting and adding and twisting, right here in Genesis 3, verses 1. Genesis chapter 3 from verse 1.
N'omusota gwali mukalabakalaba ekusinga ensolo zonna ez'omu nsiko.
Nsuubira omanyi bulungi omusota gwe tuwogera.
Expect to know the serpent we are speaking of here.
Kubanga ku bikulibwa essuula eri ey'ekkumi n'ebbiri.
Revelation 12.
Onyola omusanvu.
Verse 7.
Mpaka olw'ekkumi.
Unto 10.
Bayibuli eyogera ku musota ogw'edda.
Bible speaks of the olden serpent.
Sitaani.
The devil, Satan.
Omulimba w'ensi zonna.
Satan the devil.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
Together with his fallen angels.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
Anytime we read in Genesis 3, verses 1, and they said, and the serpent was more crafty.
So
don't speak of the physical snake of the world. We speak of the serpent, Satan himself. For his words which are filled with poison.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Mm.
The thing we call the snake, For his words are very poisonous.
Yes, yes.
Praise Jesus. That's where the top, the old serpent came from. Whatever releases just kills like poison. For it involves subtracting, subtract from the word of God, and they add in it, and they twist things. That's why it's called the serpent. Not that is a physical snake. His words are filled with killing. Poison which is much indeed.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Now
in
Genesis chapter 3, verses 2. Satan came and spoke this on the command of God he had given us. Genesis 3, verses 2. Genesis chapter 3 from verse 1.
N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti, bw'ati bw'ayogera Katonda nti, temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku.
Yes, he was
raised Jesus.
Owulidde engeri Sitaani gye yaleetamu ensonga ye.
Part of the devil brought out his issue.
Naye jjukira Sitaani yali akimanyi bulungi.
Remember the devil knew it very well.
Adamu baamugambye bwe bati bwe bati.
Adam had been told this and that.
Kubanga Sitaani yali amanyi bulungi lubereberye.
For Satan knew very well Genesis.
Esule y'okubiri.
Chapter 2.
Onyole 15.
Verse 15.
Ng'amanyi bulungi.
He knew very well.
Katonda yalagira omuntu okulya ku miti giri gyonna.
God commanded man to eat of all the other trees.
Naye n'abaako omugwe yamugaana.
But this one tree refused them to eat.
Kati olw'engwezi.
Now by his schemes.
Yagamba.
He said.
Wamma Katonda yagamba temulyanga ku miti giri gyonna.
God said you don't eat of all those trees.
Okwo kwe kunyoola kw'owulira.
That's the twisting you hear of.
Abasinga bagamba.
Many people say.
Sitaani yajja wa okulabika ng'ategeera ku bigambo.
Where did the devil come to understand of those words?
Nti yali abimanyiko nti eteeka baali tuwabweru.
He knew of it that they have given us the law in this form.
Okulya ku miti giri gyonna.
Of eating of all the other trees.
Okulyako guli gwokka.
Except the other.
Y'okunyola kwenye kutandika nkugamba.
And his twisted began saying.
Wamma Katonda yagamba miti giri gyonna mulyanga.
Did God really say you eat of all the other trees? As if he's asking a question. Yet he's in the word of God twisting it. He knew of this. In Ezekiel 28, God moves on to speak these words upon him.
Ezekiel 28
from verse 1.
Ekigambo kya Mukama ne kijjira nate nga kyogera nti, omwana w'omuntu, gamba omulangira we Tuulo nti, bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, kubanga omutima gwo gugulumizibwa n'oyogera nti nze Katonda ntudde ku ntebe ya Katonda wakati mu nnyanja, era naye oli muntu buntu so si Katonda, newankubadde nga wasimba omutima gwo ng'omutima gwa Katonda.
Okimanyi bulungi Sitaani ono yasalawo okusimba omutima gwe ng'ogwa
Katonda,
okwefuula Katonda,
era
nga mumanyi entebe ekitebe kye tujja kwongera okirabako wansi mu nnyanja
kunsi
wano nga bwe kiriwo. Yesu yebazibwe.
Naye
ng'okusera ebiri mu Isaya 14 onyoola omwenda okutuukira ddala ku lunyiriri olw'ekkumi n'omusanvu.
Reaching 17.
Yagenda maaso n'okwegulumiza nga yeeyita Katonda.
Lift himself up claiming his God.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen.
Eyo ojja kulabika nga okisoma.
You will read that yourself.
Naye twagadde okuwa okunnyonnyolwa.
But we wanted to give you an explanation.
Nti ani wano gwe bayise Tuulo mu Ezekiel 28.
And they called Tyre in the Ezekiel 28.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Bw'oba oyagala okumutegeera obulungi.
If you want to understand him well.
Oyeegulumiza omutima gwe ng'ogwa Katonda.
You lifted his heart to be like of God.
Ojja kumulaba mu lubereberye.
In Isaiah 14, from verses 9
to 17,
speak of Lucifer, the Satan himself.
He
moved on to lift himself up.
Yes, he was
praise Jesus so much. But all the secrets which happened in the garden,
God,
the Father and the Son, and the Holy Spirit,
Adam,
they told Adam, Satan was present and he heard of them. For it is said, first when he was still a cherubim, there was no secret which was hidden from him.
So
begin to come priest in the word of God. He was present and he had heard of the command given to Adam.
Let's
move on Ezekiel 28 we hear.
Ezekiel esula ya 28 n'olugiriri olwokusatu.
Ezekiel 28 verse 3.
Laba, olina amagezi okusinga Danieli. Tewali kyama kye bayinza okukukweka. Weefunira obugagga olw'amagezi go n'okutegeera kwo. N'ofuna ezaabu ne ffeeza mu by'obugagga byo. Oyongedde obugagga bwo olw'amagezi go amangi.
Yes, praise
Jesus. They told him in Ezekiel 28 there was no secret which was hidden from him. In the beginning, as Satan was still a cherubim before he had fallen.
Yes,
praise Jesus.
Amen.
Every secret he knew of it, he knew what happened in Genesis chapter 2 verses 15 and to 16. And God gave us a command to eat of all the other trees, but the one tree never to eat from it.
And
the day we shall eat of it, we shall surely die. Satan knew all of that. Now in Genesis 3, and he began to ask, did God really say? Remember, he knew of all the
command.
And well, what God had told us.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen. So,
now in Ezekiel 28, this verse is 11.
Who
speak these words upon him?
Ezekiel
28, verse
11. Omwana w'omuntu, tanula okukungubagira kabaka w'ettuulo. Omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Ntyo saakabonero ku muwendo ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde obulungi. Wali mu Adeni olusuku lwa Katonda.
Naye yaliyo wa?
He too was there in Eden.
Yaliyo era yawuliranga ebigambo bye baatugambye.
He had the words that told us.
Yes, he was
raised Jesus.
Omanyi bw'oba oyagala okukakasa ebintu bino.
If you want to prove these things,
ogendanga mu Luke sura y'okuna.
You go in Luke chapter 4.
Ne Matayo sura y'okuna.
And in Matthew 4.
Ebigambo ebyali byayogerwanga ku Mukama waffe Yesu byali ku bitukufu.
The words which were spoken about the Lord Jesus in the Holy Scriptures.
Satani yalinga abiwuliddeko ebimu nga
bimanyirako. Satan had heard of some of them and he knew of them.
Kubanga yagamba Mukama waffe Yesu
wimu. He told the Lord Jesus one day, throw yourself up from the mountain top.
Written,
God will send you his angels and they will uphold you.
Do
not stumble your feet. Be careful here.
Twisting
of the word of God. Subtracted and in it.
Satan
already began it in Genesis.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
In the garden, he was there as he had everything they told us.
Yes, he was.
Praise Jesus.
So, what do you get in Ezekiel?
When we move ahead in Ezekiel,
the
Bible speaks of this like about him.
Ezekiel 28:13.
Ezekiel 28:13.
Wali mu Adeni, olusuku lwa Katonda. Buli jjinja ly'omwendo mungi lyabanga lya kukubikkako. Sadio, topazi, ne alimasi, berulo, sokamu, ne yasepi, safiro, ejjinja erya nawandagala, ne kabunkulo, ne zambu, emirimu egy'ebitaasa byo n'egyenderezo. Jari mugwe.
Yes, he was.
Praise Jesus. In the garden of God, he has ever been there. That's why the Bible says you were in the garden of God. He was, he's no more there, but he was there.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Amen.
And he had
been put upon 10 types of stones.
And he has
all the musical instruments within him.
Yes, he was.
Praise Jesus. But Bible shows he began to get unrighteousness brighter within him.
Let's
move on and we hear.
Ezekiel 28,
verse
13. N'egyenderezo gyali mu ggwe. Gyategekebwa ku lunaku kwe watonderwa. Wali kerubi yafukibwako amafuta abikkako. Era nze nakusimba n'okubeera n'obeera ku lusozi lwa Katonda olutukuvu. Watambula eruyi n'eruyi wakati mu mayinja ag'omuliro. Walinga otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku kwe watonderwa okutuusa obutali butuukirivu lwe bwalabika mu ggwe.
Yesu yeebazibwe. Yali kerubi yafukibwako amafuta era nga yali abikkako baali bakuuma entebe
y'ekisenge
baali bakerubi basatu okutwaliza
awamu
naye kaakano baasigalawo babiri. Yesu yeebazibwe. Era nga Bayibuli eraga nti yali ng'atuukiridde yali ng'atuukiridde mu makubo
gonna
okutuusa obutali butuukirivu
lwe
baalabika mu ye. Yesu yeebazibwe. Obutali butuukirivu obwo engeri gye bwalabikamu
n'agamba
ojasoma Isaya 14 okuva ku lw'omwenda mpaka 17 ojja kuwulira nga bakubuulira entandikwa yokugwa.
They will begin to tell you the beginning of his falling.
Ngayagala kufuka Katonda.
He wanted to become God.
Yes, he was
praised Jesus.
Amen. Ngachafuba okulwana ko kufuka Katonda.
Fight is to become God.
Natandika okutonda w'ekiyitibwa enkweza sita.
He began to create what we call schemes of the devil.
Okunoonya engeri gy'anaasuulamu
omuntu. To seek of how we make man fall.
Yes, he was
praised Jesus.
Amen. Ekimu kwe byasookerako.
One of the things he first targeted.
Ebyokugenda mu maaso n'okutoola.
Is to move to suffer.
N'okwongera.
And to add.
Nyole ekigambo kya Katonda.
Twist the word of God.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
So tufula banga kigambo kikulu nnyo.
That's why it's a great word.
Elimu abawulira ekitabo kino eky'okujjukiza.
When you listen to the book of remembrance.
Ky'olugendo lw'eggulu.
Of the journey of heaven.
Okumanya nti tulina kutoolamu.
You know you shouldn't subtract from the word.
Kigambo kya Katonda.
The word of God.
Niwankubadde okwongeramu.
I even to add in it.
Niwankubadde okunyoola.
Even to subtract.
Kubanga abalinga abo.
For people like us.
Nibaweerezaamu ne Satan.
They sup together with the devil.
Yes, yeebazibwe. Akati katuddeyo ndowooza ensibuko eno ogitegedde
bulungi
era ng'olulimi luno olwa Setaani lwakozesa ogendagenda mu maaso
n'okulutegeera.
Mulubereberye essuula ey'okusatu katuddemu olulimi olusooka.
Lubereberye essuula ey'okusatu n'olunyiriri olusooka. N'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'ati bweyogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'omu lusuku.
Olidde obukalabakalaba ne butandika.
Have you had the craftiness beginning?
Okunyoola ekigambo.
Twisting of the word.
Era ojja kugenda owulira abamu ku babuuliza.
Some of the servants of the ministers of the gospel.
Banaddiini n'enzikiriza ez'enjawulo.
People and different beliefs.
N'abamu ku balokole abagudde abavudde ku mulamwa.
Some of the born again were fallen.
Nga bakalabakalaba.
And they are crafty in how they do things.
Abulira abinyola nyola.
They preach twisting God's words.
N'atulamu n'ayongera mu
ebibi. They subtract the art in their words.
Ng'angira Satani bwe yali
just as Satan appeared.
Era twakubuulidde.
We told you.
Nti yagamba bw'ati bwe yayogera Katonda.
Did God really say?
Naye ng'ati yali akiwuliddeko nti Katonda yabitugamba.
Had of it God had told that to us.
Yes, he was
raised Jesus.
Abantu abanyola ebyandikwa bino.
People twisted the scriptures.
Abatulamu ne bongeramu.
And they subtract add in them.
Abasinga kubo babira bamanyidde ddala ekiriwo ekituufu.
Many of them know the rightful thing which is meant to be.
Yes, he was
praise Jesus.
Naye olw'okwekobana ne Satani.
By contending with the devil.
Okwagala okulimba ensero.
Wanting to deceive the world.
Bafuka bakalabakalaba.
They became crafty.
Bayiyayiya bagunjagunja.
They invent things.
Yes, he was
praise Jesus.
Naye tukira twagambe nti ekiyitisa Satani omusota.
Remember we say why they call Satan the serpent.
Nga bwe twasomye mu kubikulu 12:17.
Just as we read Revelation 12:17.
Baka olw'ekumi.
Revelation 12:7.
Yes, he was
praise Jesus. Paka olw'ekumi.
Yagambi.
He said.
Satani kwenyini kwe musota kuli okwedda.
Satan himself is the olden serpent.
Obutwa bw'ebigambo.
The poison of the word.
Ebitoleddwamu.
They are subtracted.
Ebyongeddwamu.
Those they have added in them.
N'ebinyoleddwamu.
Those they have twisted.
Ebigambo ebiviirako okufa.
Which causes death to people.
Olw'okwonoona.
For sin.
Yes, he was
praise Jesus.
Kye kiva bamuyita omusota.
Why is called the serpent?
Sigangi musota guno ogwa bulijjo gwe musango.
Physical snake you find around the world.
Omanyi bangi bagunoonya bagukuba.
Many people look for snakes to beat their heads.
Yes, he
praise Jesus.
Amen. Ebeera bino okwegendereza ebigambo bya Satani ebiri mu nsi muno.
Forget to be careful of words of the devil on this world.
N'okuba nti yakwata Bayibuli.
And that you get the Bible.
N'agenda maaso n'okunyoola.
And he moved on to twist.
N'okutoolamu n'okwongeramu.
And subtract and add in it.
Ng'akolamu ne bamalayika abaavu.
As he works with the fallen angels.
era nga yekobana n'abantu abamaze okwonooneka amagezi
gaabeokulekawo
ebigambo
ebyobulamuse
yajja n'anyola n'agamba wamma katonda yagamba era abamu ku bantu abanyola bwe batee babeera asookako ebiro bamukitegeera mwakitegeera
bulungimujjukira
bwe
kyagambibwaomulowooza
kyali bwe kityo
alabe ki kyemuddakomutegeera bulungi
nammwe byebabagamba
temwabitegeerangaawaanoonya
engeri
gyanyolamu
era sitaani bwe yayogera
bwatyatweyongereyowulire
lubereberye essula yokusatu n'olunyiriri lwakubiri.
Genesis 3 verses 2.
Omukazi n'agamba omusota nti, ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatako muleme okufa.
Kati ndowooza owulira,
I think you hear,
oli aloso anyoolamu
the other twists,
ate ebira amagezi galabe kikyotegeera,
checking your mind to see what you understand about it.
Kakati Eva ye yaddamu n'agamba,
now if answered and she said,
ekintu ekyo ky'obuuzizza,
I think you've asked,
nti Katonda yogera nti tulya amakomiti gyonna,
God spoke we don't eat of all the trees,
ekintu ekyo si bwe kiri,
that thing is not like that,
wabula Katonda yagamba,
but God said,
ebibala biri ebirala byonna tulyangako,
fruits of all the other trees we eat.
Naye ku muti guli,
but on that tree,
oguleeta amagezi
n'okutegeera, brings wisdom and understanding,
tetulyangako tuleme okufa,
we should not eat it that we don't die.
Naye yakyogeza n'obwennyamivu,
but she spoke it when she was saddened,
nga yali yagadde okulya
ku muti guli, and she would have wished to eat of that tree,
naye olw'okufa kuli,
but because of the death,
we yali atidde,
the death threat she was afraid of.
Bw'oba ng'okkiriza ekigambo kya Katonda,
take not to believe the word of God.
Tuteekangako nnyo bukwakkulizo nti Katonda yayogera yekka.
Attach conditions on it that only God.
Gamba Katonda yangamba.
Say that God told me.
Kigambo yakyogera bulala.
He spoke the word different.
Yagamba Katonda yayogera ebintu bibiye.
God spoke his things, they are his.
Yayogera ati.
He spoke that.
Yandigambye yangamba yatugamba
zene
Adamu ne
Eva me and Adam
kyange nze yagamba nze kigasa
command it profits me
famu kugamba nti yayogera nti
top say that God spoke that
kibange ekigasa ye ye nga
as if it benefits God himself it
is what yes you praise Jesus ekigambo kitwale
nga you take the word to God
yangamba
God told me
tuddamu kugamba Katonda yayogera
yagamba
alinganga eyeyogerako
omwoyo
mutukuvu yatugamba
bwatiekigambo
kya Katonda ebigambo
yayogera bwati
Katonda yatugamba
bwatikifuuke
kikyo
era ekigasa
Yesu yebazibweso mu ebyo byonna
booluganaye
sitaani kasa yakizuula nti ebona agambye Katonda yakola
kiwakubadde
okwongeramu
newakubadde
okunyoola
yesu
yebazibweera nga ensonga gye tuliko
okulaba
entandikwa y'okutoola okutoola mu kigambo kya
Katonda
okwongerangamu n'okunyoolamu
nga
bwe byatandika mu lusuku
nga
bitandikibwawo sitaani yesu yeebazibwe nnyo era nga bwe tumusomyeko mu lubereberye essuula eno eyokusatu
lubereberye essuula eyokusatu n'olunyiriri olwokusatu omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku Katonda yogera nti temugulyangako newankubadde ogukwatangako muleme okufa omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa
yesu yebazibwe
praise Jesus
ensonga gye yasooka okukola emu ku ezo endala
the first issue she first did among those
bwe twawulidde mu lubereberye essuula eno ey'okusatu
we heard in Genesis 3
oyo olisooka
verses 1
bwe yanyoolamu
when it twisted
ng'agamba nti Katonda yogera nti
did God really say
temulyangako
do not eat
so ng'ate Katonda yali agambye baliyeko ku miti giri emirala
God had told them eat of all the other trees
okuggyako guli
except the one
bwe yakizuula
when he discovered it
olubereberye essuula ey'okusatu
in Genesis 3
onyoolwokusatu
chapter 3
nti omuntu atya nnyo okufa
that man fears death
ekyo n'akitoolamu.
He subtracted death aspect out.
Yagamba nti okufa temulifa.
He told them you will not die.
Ekyo n'akitoolamu.
He subtracted the death word from the word of God.
Nkubuulira ekintu kimu kyolina okwongera
otegeera. Let me tell you one thing you have to know.
Omanyi lwaki enjiri ya geena yaggibwa mu kanisa?
You know why the gospel of hell was removed from church?
Kubanga eyo yetulabulira ddala ku kufa kwennyini n'okuzikirira okwa ddala.
That's what warns us of the real death and real destruction.
Kati y'emu ku njiri gye yasooka okwakulamu.
One of the gospels is snatched from church.
Mubyawandikwa mweri.
The scriptures is there.
Tebuulirwa.
It's not preached about.
Eranga bagamba nti etiisa.
And they say it threatens people.
Yes, he was
raised. The garden did the same thing as he made us fall.
He said,
you will not die. He snatched it out.
Yes, you have us.
Praise Jesus.
Amen.
And another gospel. You speak of hell and the lake of fire.
Geyena,
hell,
omusango,
judgment, and the lake of fire. Those were snatched from
people.
In all religions.
Nezikiriza.
Even the beliefs.
Era otukukidde mu bulokozi.
It has reached salvation.
Think kati nga kitufuukidde kizibu.
Something that become very hard for us.
Eyo nga yenjiri gye bagamba nti njiri yetiisa.
That's the gospel they say it threatens people.
So nga lyeddagala eriwonya ate nga likaawa.
The medicine which heals yet it bitter.
Yes, he was
raised Jesus.
Ekyali kituwonya okusigala mu lusuku.
What was saving us remained in the garden.
Mu lubereberye nga bwe byali.
In Genesis as
we kukiriza nti bwe tulikwata ku muti tetulirema kufa.
To believe that when we touch of the tree we shall die.
Yes, he was
raised Jesus.
Amen. And this time we are kimanya nti kino kye kibakuumisa ebiragiro bya Katonda.
This is what makes them talk and hold the commands of God.
Ne basigalanga balamu.
And remain living.
N'agamba okufata muli.
He said you will not die.
Ekyo n'akiggyamu.
He subtracted it.
Kati ojjaddenda okwetegereza nga mu Bayibuli yonna ennyiriri ezandibadde enkulu okuyigiriza okukulu kwennyini yagendanga kusaanyawo mu madini ne mu
nzikiriza.
Yesu yebazibwe.
Amen.
Yagambirawo okufa temulifa.
N'ayongeramu.
Bino bye yayongeramu
wammanga.
Lubereberye essula eyokusatu n'olunyolo okutaano.
Genesis 3 verse 5.
Kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe lwe galizibuka.
Yayongeramu n'abagamba.
He told them.
Katonda amanyi.
God knows.
Lwe munaagulyako mugenda ozibuka amaaso.
When you will eat of it, your eyes will open.
Ekyo yakyongeramu bwongezi tekyali.
Just a prophet, this it wasn't there.
Yakyongeramu.
He added in it.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Bwe yasooka okutoolamu nti okufa temulifa.
He first subtracted, you will not die.
N'ayongeramu.
And he added.
Katonda amanyi lwe munaagulyako.
God knows when you'll eat.
Mugenda kuzibuka amaaso.
You are going to open our, your eyes.
Mukole muti olwo. Kiddako kye yayongeramu.
What else did he add?
Lubereberye essula y'okusatu n'olunyi lwakutaano.
Genesis 3 verse 5.
Nammwe mulibanga Katonda okumanya obulungi n'obubi.
N'ayongeramu neera.
He added still more.
N'abagamba mugenda kubanga Katonda.
He told them you're going to be like God.
Namumanya ebirungi n'ebibi.
You know good from evil.
Olwo ekibi kye twasinga okukola kiri kimu.
Now the evil thing we committed much is one.
Kwagala kufuuka nga Katonda kutuula mu ntebe ye.
Wanting us to become like gods and we wanted to sit in his throne.
Era abantu banoonya ekibi kya Adamu.
People seek for the sin Adam did.
Ninga bagamba oba yali akibala
kiki. You see what fruit did Adam eat?
Ndowooza yeebaka n'omukazi.
I think he had sex with a woman.
Naye singa kyaliwo ekyo ndeni bwe twandirokose
tetwandiiwaanimo
kubanga kikyandibadde ekibi kye
twakola ekibi
kyakwagala fuuka ba Katonda
oluvannyuma
lw'okuwuliriza okunyola kw'ekigambo
kyesitaani
gwe yanyoola n'okutoolamu
n'okwongeramu
ate ajjukira sitaani yayagala osooka ofuuka
Katonda
mwabiwulidde mu Ezekiel 28
that in Ezekiel 28
we yayagala okufuuka Katonda
he wanted to become God
yana asimba omutima gwe ng'ogwa Katonda
wanted his heart to be like of God.
Yes, he was
raised Jesus.
Era ne tuwulira ne mu Isaiah 14
also had Isaiah 14
onyoro mwenda
verses 19
aka 19
verses 9 to 17
yayagala kutuula mu ntebe yo yali waggulu
wanted to sit the throne of the most high
kati kye kintu kye yatuleetamu mu lusuku
the same thing he planted in us in the garden
era nga nisitaani bwe bamugoba mu ggulu
when he just sat from heaven
n'omuntu bwe bamugoba
even man was also chased from there.
Ekigo bya Satan kwagala fuuka Katonda.
Satan is chased is wanting to become God.
Kutuula mu ntebe ya
Katonda. To sit in the throne of God.
Kakati n'omuntu
even man
bamugobera nsonga ye
was chased over the same issue.
asooka ajje ku nsi yeetereza
kakkana
azaalibwa omulundi ogwokubiri okuzaalibwa omulundi ogwokubiri
kuddamu
kukkakkana kubeera mwana era mukama ffe yali agera olugero yagamba
temugoba
bataabo
kubanga
abalinga abo
people like them,
obwakabaka bwa Katonda bwe bwabo.
The kingdom of God is theirs.
Abalina osigalanga baana mu maaso ga Katonda.
Children before the Lord.
Era nayogera mu Baruumi 8:14.
He spoke Romans 8:14.
Yabakulemberamu omwoyo wa Katonda.
That those led by the Spirit of God.
Abo bibaana ba Katonda.
The children of God.
Tetwalina kulowooza kufuuka Katonda.
We would have thought to become children.
Twalina okukkiriza tubeere abaana be.
We are not meant to think of becoming gods, but we are meant to become children.
Anyodde ekigambo.
After the devil twisted the word.
Era natoramu
and is subtracted
yayongera mwatugamba
he added in tell us
tunaku lukunya ala kumoti
that the day you eat of the
tree you are going to
become wise as God
tufuke nga ye
that we get to be as him.
Yes, dear, yes,
praise Jesus.
Amen.
The pride of wanting to become gods. That's why in the world the gifts which are amazing.
Which
you can read the Bible and have never been there. You find someone is with the title His Lordship the Bishop. The Lordship, His Lordship the Bishop. His Lordship the Bishop.
You find
Inspector General Prophet. Inspector General Prophet. That mentality has not ceased from
being
of wanting to rule. Even that we fight with. Of the spiritual fathers for the world. Those who began Roman Catholic. Others are spiritual fathers. How can we fight with the father of all spirits in heaven? He, a person gets 5 followers and he gets to birth them. He's a spiritual father over them. Now, the mentality of wanting to become God's people still hold it.
Yes, he was
praised Jesus.
Amen.
But all of us, though you're pastor or
whatever,
you must serve within your gift. Don't add on yourself what God has not put on you.
For
the gift of the spiritual father is not read here. But we got people within the gospel. To God and their born of spirit and water. And they are birthed by the Father who is in heaven.
Yes, he was with
praise Jesus.
Amen. So as in this,
now the 3 reasons. Twisting the word of God. To subtract and to add in it. Began by Satan in Genesis 3.
In
the journey of heaven, you want to see. They emphasize us never to subtract, no adding in, no twisting.
Yes, he was
praise Jesus.
Yes, so what you can do is why we
tell you the journey more through the Bible.
Yes, he was
praised. The journey of heaven moved through the Bible. Many times when you tell people it was moved through the Bible, the person asks and tells you, did you move and you entered in the Bible? You
can't
see someone who moved the journey of the Bible. The meaning of it, what it means. The meaning is this.
There's
no subtracting. No adding. No twisting in the words of the Bible. When we began the journey of heaven officially,
and
we get from our planet Earth, everything we shall read it in the Bible, and you see it. Why is it the habitable earth?
Yeah.
And we see other 9 planets where you cannot live there. You can't reside there with flesh and blood.
With
you in the scriptures of proof.
You
got the kingdom of the stars in the firmament of the heaven.
The
kingdom of the stars in the firmament of the heaven. That in the scriptures, that there we are moving. The journey of heaven.
It
was moved through the Bible. As we see, we read as we see. And we see the sun, we see the moon, the kingdom of the stars, and we study them, everything within them.
Yes,
praise Jesus. We see hell. hell, the bottomless pit, in the kingdom of the stars. As we read it, it's a journey both through the Bible. It's the journey of heaven.
Yes,
he was praised Jesus. We shall go see the secular appearance of the heaven. That report is only up there. You see that even under is there.
Yes, he was
praised Jesus.
Amen.
We shall go on the gates of the heaven. And we move to the northern gates. We go to the rim above. Where we shall find the first grade in heaven. Where there is the city of God.
Jerusalem,
Jerusalem of heaven.
Then
and we head to the second heaven, where there are four living creatures. To the third heaven, where there is the garden of God and the throne of God, surrounded by 24 elders. And then we head what we call above the heaven. But the journey meant to be in the Bible.
There
is no subtracting,
there
is no adding in it.
There's
no twisting anything. Twist it that it appears like.
Yes,
praise Jesus.
I hope
sometime back you saw it move like that.
I
have no story. I told you. And I began to tell you there is about the heaven. I expect we read it there and we read the Bible. The
journey
of heaven moved through the Bible. There's no adding in this. There's no subtracting from
it.
There's no twisting things in here. This is the book of God.
There's
three aspects and levels where it was gathered.
Yes, he was
raised Jesus.
So you know,
now you have to be very careful in that.
For
even though Genesis 3, it was like that.
Satan
spearheaded in twisting the word of God to subtract and to add in it. After the Lord Jesus came to redeem us, he warned us in this era of AD after the death and resurrection of the Lord Jesus. The things which were done in the BC before the birth of Christ on earth, which began in the garden, he foresaw that they were going to come back again. And he warned us like this in
2
Corinthians chapter 11.
Singa mungumikiriza mu busirusiru obutono. Era naye mungumiikirize, kubanga mbakwatirwa obuggya bwa Katonda, kubanga nabafumbiza bammwe omu, ndyoke mbaleeta eri Kristo, ng'omuwala omulongoofu. Naye ntidde, ng'omusota bwe gwalimbalimbakawa mu bukuusa bwagwo, mpozza ebirowoozo byammwe, okwonoonebwanga mu kulaba wamu ne mu bulongoofu.
Yes, we
praise Jesus.
Amen.
The Holy Spirit, while in Apostle Paul, he told us, friends, be patient with me a little. I may speak things that you may seem to see them as foolish. But I'm afraid, things which happened in Genesis 3,
as
the devil deceived Eve in its craftiness, twisting the word of God.
Yes, he was
praise Jesus.
Amen.
Subtracting and adding in it. That you may get corruptible in mind.
And
you begin to see things different. Now, let me tell you one thing. You have the scripture in Matthew 10, verses 7 and 8. That when you go,
preach
the gospel of the kingdom of God. Did they tell us the financial gospel? That's again, when you preach the gospel of the kingdom of God, you heal, raise the dead, freely you've been given, you do freely give. But those corruptible minds, and you see, you get from the gospel of the kingdom of God, then you go to the financial gospel of the world, then you begin to line up for miracles with millions of money to pay. Are you too not corruptible minds?
yagamba ebintu bino mbibawadde ekyekyakolebwa mu lusuku ekyokunyola ekigambo okutoolangamu n'okulungirangamu kigenda kubaddamu nga mumaze okwonoonekamu kati omusajja akusomereza ekeri asatu musanvu amagumba mu kiwonvu n'aganyola ne gafuuka
bizinesin'aganyola
ne gafuuka entamuyo
n'aganyola
ne gafuuka ensawoyo nankalu temuli sente bw'ogenda okusoma wansi negamba amagumba gwe gubalabye ebaana ba
isirayiri
nga sibirangako sepiti nga tebangako nsawoyo naye ng'asinyoola n'amagamba kaakati nagula ku magumba ago
kuzaalibwa
omulundi
olwokubiriteogeranaye
kati n'otandi kati naawe lagula ku ntamuyo lagula ku nsawoyo eteeka ennyama bizinesi yeteeka ennyama etambule
okubanga
tulina ekigala kigala bizinesi etambula kwegamba ekigambo ekyo mukama waffe yesu yagamba
ng'atumye
omwoyo
okuyita
mutume
paul
n'agamba
bannange
ekintu kino nkitiddemu
ekyabaawo
mu lubiribire esukuyokusatu ekyokutoolanga mu kigambo
kyanokwongeramu
n'okunyoola
kyabikomaho
wabula ekisinga okwewunsa
kyadda
olaba okimanyi mu bakolisa ekisooka okuva ku lwekumi n'ettaano n'okugiira nti gwe ennyini gwe yeekaalu
yaekkanisa
gyagana teyina bbala newankubadde
olukugiro
nga bwanyonyola mu befeeso essula
ey'okutaano
22-25 naye ate ne bakinyoola
kakati
engeri gyebit engeri yebintu gyebyakyuka omusajja akubuulira enjiri mu luka
19:3
omugagga ne
Lazaro
nga omugagga ali mugeena
akaaba
ng'agamba bamuyambe bapume
Lazaro
mu b'eŋŋanda b'abalabule
oli
n'agamba kankubuulire tofanga ng'oli mwavu kubanga Lazaro newankubadde yayigira eggulu omugagga ali mu ggulu akyamulagira ali mugeye n'akyamulagira yali amulagira yali asaba gwe bw'osoma woolabako nga yali
alagirayo
mugulu
eyo
kyaneryo obulira buganda
bange
yali asaba n'ebyamuddibwamu
baamugamba
tekisoboka
kati
oyo mugagga nnabaki
abasajja
babulira enjiri paka nga
baginyodde
ne batoolamu ne bongeramu ate kuno omulembe buzibu nnyo
twebaza
na mukama kutuwa kitabo kya
bujjukiza
ebintu byonna nga bwebirina okubeera nga bwebirina
okubeera
n'atujjukiza nti mugenda kuddayo kibeere kiragiro
kukiragiro
zibeere lunyiriri ku
lunyiriri
mutoole mu ndagaano empya
n'enkadde
chapter ez'enjawulo bwe kitaba bwe kityo mpozi nga temube
balamu
kubanga abanyoolamu banyoolamu lwa
kuzikirira
n'abatuula ne bongeramu lwa kuzikirira
kwabwe
naye ekyokutoola mu byawandiikibwa omusajja asoma bulungi
Malaki
sura
ey'okusatu verses 8 and to 10. And he said, bring the full tithe and offering, that the house of God never lacks food.
In the
all the tithe and offerings, they go with it as if they are the only one who is the house of God.
They were to warn before me,
whom they take with these blessings, to pray to them. What concerns those
issues?
Of twisting the word of God, to subtract, and to add in it. The servants of the devils. Let's make the heading. Servants of devil, of Satan, deceive. Servants of Satan, the deceiver of the entire world, together with fallen angels, those trained under the ocean or in the underground, to subtract and to add in the word of God and to twist it. Praise Jesus. We've had to see on that. According to Colossians, verse 18. Colossians 1:18. Colossians 2:18. Omuntu yenna tabanyagangako mpeera yammwe mu kwewombeka kwayagala yekka n'okusinzanga bamalayika.
Mulimu abantu
abasinziza bamalayika
yakusaba
ekigambo ekyo
kitereeze
ne mukusinzanga bamatiwo tebalimbanga mu kwewombeeka ne mukusinzanga
bamalayika. Colossians 2:18.
Omuntu yenna tabanyagangako mpeera yammwe mu kwewombeka kwayagala yekka n'okusinzanga bamalayika abaagwa, ng'anywereramu ebyo bye yalaba, nga yeegulumiririza bwereere mu magezi g'omubiri gwe.
Bamalayika bano abaagwa,
these fallen angels,
abasinzira mu underground,
they based in the underground,
ne wansi mu mazzi,
and under the ocean.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Bagenda mu maaso n'okulaga abantu ebintu
ebyenjawulo. They want to show people different things.
Era nga babikkula ebintu.
And they reveal things.
Abantu ne banywerera mu bintu ebyo balabye.
And people stick to the things they have seen.
Naye nga tebalina mazima ga kigambo kya Katonda ku
bintu. They have no truth of the word of God about them.
Era nga bw'omugamba aleete ennyiriri eziwerako.
And when you tell them, bring enough scriptures.
Ezigenda mu maaso n'okunnyonnyola ekyo kye yalabye.
Which move on, explain things they saw.
N'akugamba kigambo ekyakagwobo gwe.
And they tell you it's a word which is just fallen.
Agamba rema word.
They say the rema word.
Kigambo tekiri mu Bible.
Not in the Bible.
Munaye mu mwoyo akakitwalyesa.
The Spirit has made it fall right now.
Or
it's revealed it. But let's remember,
the
refused us at the scriptures of God to subtract and to add in them. Maybe many times you may hear us tell you,
and
they say in worship of angels, the rightful angel cannot accept the worship, but these are fallen angels. That's why we've corrected it for you here. Let's repeat this verse that we hear. Colossians 2:18.
Omuntu yenna tabanyagangako mpeera yammwe mu kwewombeka kwayagala yekka n'okusinzanga bamalayika abaagwa, ng'anywereramu ebyo bye yalaba, nga yeegulumiririza bwereere mu magezi ag'omubiri gwe.
Mukusinzanga bamalayika
abaagwa,
malayika omutuufu
wadalaasobola
kukkiriza
Musaokusina
ku bikulirwa 22
onyolw8
olw9 Gabriel yagamba omutume
Yokana, told Apostle John,
tolina kunvunamira ku nsi,
that he shouldn't bow down to worship me.
Katusomeyo tuwulire
ku bikulu esula ya 22 n'olunya olw'omunaana.
Revelation 22:8.
Nange Yokana nze nawulira ne ndaba bino, bwe nawulira nendaba nevunamu okusinza maaso g'ebigere bya malayika andaga bino. Naŋŋamba nti laba tokola bw'otyo, ndi muddu munno era owombaganda obannabbi n'abo bakwata ebigambo by'ekitabo kino. Sinza Katonda.
Yesu yebazibwe.
Amen.
Ti malayika wa Katonda.
That the angel of God.
Asobola kugamba nti musinza.
Cannot accept you to worship him.
Obadde nkolera akasenge.
Or that make a room for me.
Obankolera entebe.
Or make a seat for me.
Egendo tuulanga mu kungulu.
Where I will be sitting in the synagogue.
Oba mu kanisa.
Or in the church.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Amen. Naye mulimu abantu.
But they are people.
Okusoma mu Bakolosayi esura ey'okubiri.
Whom are written Colossians 2.
Onyole 18.
Verses 18.
Abeewombeka.
Who humble themselves
and they
and humbled yet they are not
yet they are
involved in worshipping fallen angels
and there
are things they saw
they
showed them to them and trained them in them
in those
the visions they evolved with things down here
Colossians 2 verses 19 songa teyekwase mutwe omufa omubiri gwonna ennyingo n'ebinyweza nga biguleeta era nga bigugatta wamu nga gukula n'okukuza kwa Katonda obanga mwafiira wamu ne Kristo okuleka ebyolubereberye ebyensi kiki ekibeeteesa wansi w'amateeka ng'abakyali abalamu mu nsi nti tokwatangako tolegangako so tokomangako
bajja kujja babeerako n'obukwakkulizo
they have conditionalities
kama yagambye tolyambize
don't say don't eat pigs
musaleke enviri zo
you cut off all your hairs
mwambale ngoye bwezi tizokka
clothe this specific type of clothing
na njeru obanga meyufu
a white or they are red
bajjirako n'obukwakkulizo obutategeerekeka
are conditions attached which are not clear
abakolosayi esula ya kubiri olunyiriri Duabili muru umu.
Colossians 2 verse 21.
Ntitoko watangako, soto legangako, soto komangako. Ewiyo nabi kwela o, mkukole kwa. Okukobele nanga evida gilo, noku igiliza kwa abantu. Nti, ewiyo nina bigwela o, mkukole kwa. Okukobele nanga evida gilo, noku igiliza evi abantu.
Kati abantu balo.
Now these people. Those who bring in their own thing and they claim this, my gospel flows in this thing.
It's
not that they got those things by their own, but as they worship fallen angels and they are led by Jezebel, the heir of the devil, you presume it of the devil in the faultless speech.
Abakolosayi esula ey'okubiri oluyi lwa 23.
Colossians 2:23.
Ebyo birina ddala ekifaananyi eky'amagezi okusinza Katonda.
Bw'oba obirabye.
When you see them.
Olw'okuba nti babeera batoddemu.
Because they've subtracted from them.
Basoma ekigambo naye nga batoddemu.
And they've written God's word but they have subtracted from it.
Yabongeddemu.
And they've added in it.
Yabanyodde.
And they've twisted.
Bisigala nga biringa ebirimu ekifaananyi ky'okusinza.
As if they have an image of worship.
Kubanga bw'aleeta stories n'akutoola y'akawandiko kwa Katonda.
When they bring the stories and pick out one scripture.
N'akonge n'akateekamu.
And they put it in there.
N'obirabamu ng'engeri y'okusinza.
You see in them a form of worship.
Era biyinza okubateeka mu kwenenya okutakoma.
They may put you in an endless repentance.
Nga buli kiseera mukama asonyiwa saasira
asonyiwa. Every time you are praying for repentance.
Nga n'abeenenya tebakkiriza nti Katonda abasonyiwa.
Those repenting don't accept and believe God's forgiveness.
Nga ye Katonda agababunsaba.
Yet God say when you pray.
Kkiriza nga nkuwadde.
Accept I've given you.
Kati n'akuzaamu omwaka mulaga omwaka mulaga tugenda kumalako nga twenenya ebikoligo by'abajjajja.
You're going to spend entire repenting over curses of our forefathers.
Kati akukumira mulamu obutakkiriza.
How they keep you in life of not believing.
So nga Katonda agambye.
Yet God says.
Agamba atugamba gye tuli mu bbaluwa Yokaana.
Tells us in the book of Question.
Esooka sura y'okutaano.
Chapter 5.
19. N'okukkiriza.
And to doubt.
Ibo Musa bamukkirize nga mukoze ekyo.
If you pray the leader that they
came. Muwereddwa. Yes, he was
raised Jesus.
Amen. Katweyongereyo ku
Bakolosayi. Let's move on.
Bakolosayi esula ya kubiri olunyi lwa 23.
Colossians 2:23.
Ebyo birina ddala ekifaananyi eky'amagezi okusinza Katonda. Abantu kwe bagunja bokka, ne mu kwewombeeka, ne mu kubonyaabonyanga omubiri.
Yet fallen angels give them to them, that you can become their sacrifice. Colossians 3:23. Have you had
prayer?
At the end of this, you have treated your body harshly. You end up suffering in vain. Those can make you fast and endless fast. Yet they know they
have
fallen angels, they worship. And they need sacrifices. Now you fast for them as they suck blood from you. As
he's
out there eating. When you are finishing your body out,
that
in worshiping fallen angels, and they sit in their teachings. Let's read 1 Timothy 4, from verse 1 to down. First Timothy 4 from verse 1.
Naye omwoyo ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibawo abaliva mu kukkiriza.
Omutukuvu
yatulagulaagamba
nti munaku
ez'oluvannyumawalibawo
abaliva mu kukkiriza. Bible
when Bible teaches of faith, Romans 10:17, he says that faith, it comes from hearing, and hearing by the word of God. Hearing stories of being envisioned over,
even those
which told on you that they are a rhema word.
Yes,
praise Jesus.
The
Holy Spirit says, for are going to abandon the faith and they will do what?
First Timothy 4 from verse 1. Nayomoyo, ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma waliwo abaliva mu kukkiriza nga bawulira emyoyo gikyamya n'okuyigiriza kw'abasetaani
nti batuuka n'okutuuka
nga
batuula mu kuyigiriza kwabwe era bangi abatuula mu
zibankers
wansi mu ttaka
emunderground
ne mu nnyanja
nga
bayigirizwa basetaani okukola emirimu gino emibi okutoolanga mu kigambo kya
Katonda
okwongerangamu n'okunyoola batweyiningibwa ddala era eri batuula mu bayibuli mu nnyanja n'ebifo ebimubiri wano ku nsi nga oluvannyuma lw'okuyigiriza bamugamba byona abanga weerabidde
tell you whatever you will forget,
kujja kubikukonyesaako ng'oli mu katuuti,
he shall knock it to them to you on the pulpit.
Nga bawulira emyoyo egikyama aba ali katuuti ne wabaawo ekimubuulira bagambe balaba muli kumi muno mulibatena
sente them I see you 10 people with this amount of money it's in their bank
account
this amount of money
naye mukama agamba muzigye
muzone tells you bring out give it to him
katonda yazitusabira wa bannange
when did God ask you that money of yours
balina ebimu byebatonyakawo
ng'aliawojamulaba
nga yekangamu
haleluya
lwaki
bekangamuhaleluya
ng'ayogera waawe ebitategeerekakubanga guli omwoyo weguma n'okubanga guleeta meseji yegumusimba kulina engeri gye gumwokyamu nga
n'ekyuma
Timoseewo ekisooka essula ey'okuna n'olunyo lw'okubiri olw'obu nnanfusibwa abalimba nga bookebwa emyoyo gyabwe nga n'ekyuma ekyokya
babeera
bookebwa
The Spirit has entered them.
The Holy Ghost is coming.
Holy Ghost is coming.
Holy Ghost is coming.
Holy Ghost is
coming.
You know that the fallen angels arrived, is arrived on him.
He saw from the Kubijan,
the beautiful
name Kamagam.
But God says,
why you said that?
Give a sacrifice,
he
can save you. And
almost
you are in the shrine at that moment.
Yes, he was raised
in that.
So, abantu bano bakunganyizibwa ddala ne bayigirizibwa.
These people are gathered and they are told.
Wasi mu nyanja.
Under the ocean.
Emu zibanga.
Under the bunkers.
Ate baamala okutegeera nti ensi kati yonoone si yonna.
When they realize the world is corrupted, they terrorize.
Kuno batuula mu
groups. Even in this world, they sit in their groups.
Billionaires club.
Billionaires clubs of the pastors.
Simani 70,000.
I hear the 7,000. The 7,000 club. When you enter, you need to pay a million shillings. These ones already
come.
They are servants of the devils. Some of the bosses they bring, God told them. Don't you think God had told them? They have other lords over them. The fallen angels.
Yes, he was
raised.
Amen.
According to 2 Timothy, chapter 4,
Agamba what?
He says this
on
the issue of those men.
Timothy, Second
Timothy 4, verse 1.
Nkukutira mu maaso ga Katonda ne Yesu Kristo. Alisalira omusango abalamu n'abafu. Era olw'okulabika kwe. N'obwakabaka bwe. Buuliranga ekigambo, kubirizanga mu bbanga erisaaniramu n'eritasaaniramu. Weranga, nenyanga. Buuliranga, n'okugumiikiriza kwonna n'okuyigiriza.
Nti tulina okubanga tusigalayo okuteekayo ekigambo.
But we must remain putting in the word there.
Oba ebiro byebyo, biro bya bifaanana bitya?
Whether it appears how? For the seals we are in, to bring a word it hardens someone's life.
Yes, he was
raised
in it.
He told us we have to remain in the word. Why? The next verse told us this. Second Timothy 4 verse 3.
Kubanga ebiro birijja lwe batalikkiriza kuwulira kuyigiriza kwa bulamu naye amatu gaabwe naye amatunga gabasiiwa balikuŋŋaanya abayigiriza ng'okwegomba kwabwe bwe kuli
kakati nti ebiro byatuuka dda si byakujja biki kubanga yagamba ebiro
birijja
Yes, he was
raised
in us.
People have itching ears to listen to deception. And Bible shows people who spearhead this world
head
based in underground under the ocean.
Because
that teachers who teach us the desires are. When
you
come
to
the kingdom of heaven and hear the righteousness of heaven, appears like this. You have to be in it like this. That is a battle in them.
When
they see you are not in their group. Now they move on gathering. You have to be careful of those unity of pastors' groups.
They
are from America. Those they came from America. But the program is in the pastors' groups.
They are seeking who is still standing on track.
But that person put them on their side and teach us the desire of the fallen angels are.
Second Timothy 4 verse 4.
Bali
ziba amatu okulekanga amazima bali kyama okugoberera enfumo obufumo naye gwe tamiri kukanga mu byonna bonabonanga kolanga omulimu ogw'omubuulizi w'enjiri
owulidde ekiribeerawo
you hear what we have
not ate nga kyetulimu kyenyini
it's the same we are into
nti balikyusa amatu gaabwe okuva eri okuwulira amazima naye nga bw'obagamba enfumo n'obagamba bwe twabadde tugenda mu
ggulu
nayise kagulu
I passed via a rock
nga babeera wali
they will begin to believe that babera ku nfumo their own stories
kati rero batubagamba lugendo lwe
I will tell them the plan of heaven through the Bible
kisoboka
is it possible
Bible basoma nyo nawe byawa
they read many scriptures
bali kubuli the story
they have told us the story and we leave this place
bagara nyi nfumo
stories.
We can't
train them in that mode.
We train
teachers who appear like that.
Now
we can't just come as gospel like this.
It
tears out every unrighteousness in them. And
instead
of saying us, this is prophet God now what has done to us.
Timotheo,
Second Timothy 4 verse 5.
Tukirizanga okuweleza ako. Kumanga zikakano mfukibwa.
Yes, he was
praise Jesus.
Mutume Paul, yes,
the Apostle Paul was saying farewell.
Omo ya mtu kufu.
As the Holy Spirit.
He emphasizes
us who remains.
He passed
from Timothy and the ones ahead of them. According to what the Spirit shows,
the Spirit
would gather for themselves teachers and
teachers
and train them their own things they want.
And
after
the makanisa,
churches as they move on the spread truth.
Yes, he was
praised Jesus.
And
some of their signs.
Bible says
the things they teach. You cannot reach into understanding through them.
As you
forget this, they play the instruments.
And they make sure
hallelujah. Who has had it? Yet every day you study. You know the teaching of
the
you can fellowship for
30 years.
Yet they ask you what you understand in the Bible, there is nothing you understand. Yet every day you go to fellowship and you fellowship and you make noise. They ask you,
okay, now,
where are you going? In heaven. Where is it written?
I came
from heaven last year.
They
don't know. But they claim they're going to heaven.
You know,
tell them there's a third heaven. They say it's possible.
Okay,
as you open for them, second Corinthians
12,
verse 1 to 5.
In that word,
you will speak at the third heaven. And the garden of God. And they begin to wonder. Let me bring my own Bible. Yes, he was raised Jesus.
Amen.
As they are being told, they never reach understanding all their day. People really put them aside.
Ask
them what they understand.
Ask them,
get them in the born again church. They know about angels and heaven. Oh God. You will find, and they just have
to look at us.
Arise, daughter of Zion. You will cast dust off yourself. Yet they have twisted them also. You are the acts of the Lord.
In
30 years has been salvation.
Every
day they gather to fellowship.
Yes, yes,
praise
Jesus.
Why one thing waste your time?
You
trained them under the ocean. Try to see you teach, but they don't reach the understanding. At least play an instrument. Make them shout hallelujah. Let things be blown out of their mind.
But
you told them, though, it's forced them to get time, check it. What will you check when you don't understand? You don't write. You are in there, you're covered. Even you don't have a Bible. Yet they still make you disciples.
According
to Matthew
28,
18 and
19,
go make all nations disciples. But a disciple who never writes, written empty scriptures, you have not put what they mean.
You
know, you'll go back, check them, and they're wrong.
balijakola
balekanya
mulekanya. So naye kyandikwa
kiri
awo ne kodema asiri n'asobola okugenda eri
Yesu
kati isituuka tugenda asobola okugenda eri
Yesu
nga musituka mulinga ebirawulalu babatendeka okubakuumira mu mbeera
ey'ebizontozonto ebintu
byetategeera babakuumira mu mbeera
eyo
kyakugamba
ayinza
okugamba zinamu yesu
omubuuza
yabiwandise
wadde
kumbambi baayonoona buli muntu
era
yasigalamu akatunula
baayiganya
n'emizimu
gyabwe
katulabe temusa ekyokulisatu
Timoseo ekyokubiri essuula eyokusatu n'olunyi olusooka naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja kubanga abantu baliba nga beeyagala bokka abaagala ebintu abeenyumiriza ab'amalala abavumi abatagondera bazadde baabwe
batendeka bawansi mu nnyanja okwegomba
ebintu
ate nga bavumba
abeera
ku tivi n'avuma
munne
ebigambo ebinene
bayibuli
eyogera ku bano
katulabe
olunyi luno
olw'omukaaga
Timoseewo ekyokubiri essuula yakusatu olunyi lwa mukaaga kubanga ku abo be bantu abasensera mu nnyumba ne banyaga abakazi abasirusiru abazitoolerwa ebibi ebingi
tabakizuula nti olina
ebibigalwaddelwadde gakwetoololadde naye
ng'olinayo ku bibanja
byabaanabolumu
olina mwandu oba oli nga bakusensera mpaka ng'owaddeyo
ebibyo byonna
Timoseewo ekyokubiri ssatu mukaaga
abafugibwa
okwegomba okutali kumu
babeera n'okwegomba okutali
kumu
era bakutuma nibagagenda okwate ku mmotoka eryogaabe
ngitwala
bw'olaba ennyumba mukubo ng'ogyegomba ezikwate ogaabe
ngitwala
bafugibwa buli kwegomba kwonna
era ebyo
bebatendeka abo abakuŋŋaanira gye
bali
Timoseewo ekyokubiri essuula eyokusatu olunyi lwa musanvu abayiga bulijjo ne batayiza ennaku zonna okutuuka mu kutegeerera ddala amazima
akati bulijjo mubeeramu nga
mukuŋŋaana
mwaka ku mwaka
yabaya
naye nga bakubuuza biriwo bye
wategeera
twakukuŋŋaanya ate nze maze banna yesu yeebazibwe n'akamala emyaka asatu
mu bulokole
naye nga bw'omubuuza
byategeera
omanyi abatera okujjaano
bebafuna
ensonyi
nnyingi
kubanga atuuka ano n'alowooza ku emyaka asatu agimaze mu lokole
kubeeralokubanga
yesu yemusibayo oluganda neebaza yesu maze emyaka ana mu
bulokole
naye bino oba biki
bamalayika
bibinja musanvubiwandiikawa yakamalaana mu mubeerayo nga
muyigaoba
muyiga biki bali batendekebwa mu nnyanja okukuumira mu mbeera
eyoey'okulowooza
nti
walokukangatolokukangana
kubanga bagamba jangu gabo olina osigala
ngabobasoma
wali
mukyawandiika
jangu nga
bwoli
naye nga
tebakimalayowekigamba
jangu nga bwoli
naye
ofuka
ekitondeekiebyedda
byonna
bigwetewali
kimusomako nti oba kino
mwakitegeddekale
kweyenda
twakitegedde
oba eggulu oba kale twategeddeko
understood of this world. What did you study about church? You are always learning. Besides the religious people, those who remain to gather on Sunday, and they too now changed. They have weekday services. But in the born again every day, you gathered. Long learning, never reaching an understanding. Tell me, what did you understand out there? Praise Jesus. How you held scriptures there. Others were trained to stagnate people. The church. They love it. Now, keep you in the moods of your own strength. When it reads, and Israel, Jericho 7 times, this village, and you are on the village running around it. Doesn't know what 7 times means. It reveals 7 spirits of God. You are moving, running. 7 times.
Yes,
Jesus.
Yes, Jesus.
People are passing you in the village.
Yes, Jesus.
You are not minding them. You are not to make things big.
They must bring
those big cars. And it comes when it is breaking, moves breaking.
They start breaking themselves.
In that your father's small church, it's failed to move on.
No, gamba,
and you shiver the Lord is right. See how your business and ask Jesus. Remember, you have much ignorance upon you.
You sit them there on the front seats.
They are going to pour me all of you down. When they find you having your small synagogue right there, they're going to build it by instruments for you, and they have begun on you. They tell you what you've been preaching, come, we take train you, invite you in America or in England.
In these places are big bases which will come minister. In Africa we have Nigeria and South Africa and Zimbabwe.
If they call you in those nations,
He said, leave me alone. East Africa is not only East Africa,
as in Kenya.
But
they reach much in Kenya, and they hold governors and meetings there. And they choose you out. And they tell you what will begin this foundation for us in Uganda. These things go far deep. But in all,
Back to 2 Timothy chapter 2
verse 15
Timoseo ekyokubiri essula eyokubiri n'olunyi lwa
15.
Fubanga okweraga ng'osibibwa Katonda, omukozi atakwatibwa nsonyi, ayisa wakati ekigambo eky'amazima. Naye ebigambo ebitaliimu, ebitali bya ddiini, obyewalanga. Kubanga biyitirira, kubanga baliyitirira mu butatya Katonda. N'ekigambo kyabwe kiriryanga kookolo kwabo yekumenayo ne Fileto.
Tebaasooka kuba nti basoosere
eyo.
Baalingayo kuva
ddala.
Era nga balina ebigambo enjiri zaabwe ze bajja
nazo
ziryanga kookolo.
Tambulira
ku
speed. They bore the very high speed. And the person takes it elsewhere, another spread is far.
In speed, that's
the speed they move by.
What
you must sit down, question, where were they written?
Yes, yes.
Praise Jesus.
For
in 2 Peter, chapter 2,
speaks
this on this issue.
Petero ekyokubiri n'essula eyokubiri olunyo olusooka.
2 Peter chapter 2 verse 1.
Naye era ne wabaawo ne bannabbi ab'obulimba mu ggwanga, era nga ne mummwe bwe waliba abayigiriza ab'obulimba abaliyingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza
nti bakikola mu gyama
that they do this thing secretly
nga bwe byabeeranga edda
as it was in the old days.
Yes, you have
embraced
it.
These are trained.
And they
are quickly spreading to finish and wipe out the salvation.
And
they come with the gospel of grace. And they say we are in grace.
We are
once saved, forever saved.
Never
you sin anymore. The blood of Jesus sanctified you already. God's Bible says, work out your salvation. And you bear fruit of fruits.
The
physical fruits are open. Murdering, stealing, and things like those. They have a gospel they are trained. And they come secretly producing, and it also spreading. Those who have been born again, the world did no more appear. And they are trained to be patient. Like, you know, when the devil is up to something, and this he gives is not a complicated person. If he's capturing
you,
he buys time for that nation. After
capturing,
he no more buys time for you. If he tells you, bring this, bring us, they give you, beat you for that. But here, when he's capturing you, he tells you things
he's
not moved by that. Continues to buy time for you. After he captures you, he turns complicated. He begins to be complicated your way.
How
they gradually fell off like that.
Now,
them two were trained. They were moving on the straight truth in church. As they advanced in speed for that,
it
reached and spread everywhere. And they moved. The sea and the shores of the
crusade,
and they make crusades.
But
they turn one person, make that a child of hell. After turning you,
if
you enter salvation, change the gospel for you, and they put you in the gospel of the things of the world.
Petero ekyokubiri essula eyokubiri n'olunyo olusooka.
2 Peter 2 verse 1.
Era nga beegaana ne mukama waabwe eyabagula nga beereetera okuzikirira okwangu. Era bangi baligoberera obukaba bwabwe abali bavisaamu ekkubo. Petero ekyokubiri essula eyokubiri olunyi lwa 12.
2 Peter 2 verse 2.
Era bangi abaligoberera obukaba bwabwe abalivumisa ekkubo ly'amazima.
Era kati kye bali mu kukola.
It's what they are doing.
Oluvannyuma lw'okutendekebwa wansi mu nyanja
underground. Under the ocean and underground.
Bajja kufuula obulokozi
to make salvation is corn.
Ulimo musinga na musumba ngali mukwemo ali ku TV
and they are speaking vulgar on television.
Ndebo agamba Yesu ye mazi wewe
Jesus.
We were here to see
other. They are sodomizing each other. They abuse each other. They are stealing from the church. And they do all in the name of Jesus. They can make the way of salvation in the
world.
People to regret the salvation.
Peter, the joke will be the story.
Second Peter 2:3.
It all goes on. Bali bavisaamu amagoba
kye bakoze kanisa mu nsonga.
What they have done church in this aspect.
Amagoba ge bafunye ogamanyi.
Do you know how the prophets have gotten out?
Bali worth of billions.
Others are worth of billion dollars these days.
Tuwe kunga amagoba ge bakozemu okukaba
yabo. Make profits from the church.
Naye nga muri muri.
Yet the members are all masterished. Jesus. Jesus. Of
Masonas
is in the church.
Now,
the religious people,
they're
big clubs, they drive big cars, and the members are all in there,
malnourished,
very funny and disfigured. When you reach this salvation, all they are all looking these figures.
They
no more have a body
of them.
But the man is gathering more money from
them.
People are useless dogs of the village. You destroy them, we shall give you wealth. God says the hand gets it out. You came from the sacrifice of Putin. God is to arise for you through that.
Remember,
not God who trained them, Satan
himself,
and the fallen angels.
When
you first hated us.
Nobody can
quote the
Kanisa
and the good church.
Never on Yamania
and troubled it.
Baba Rukunyaga, we are
going to
see Mamakumia.
First 40 days, God is to come for you.
Siva,
and you
never call
another one. Abandon the bed this time, sleep on the floor.
But you can,
if it fails,
the cooking and cooking
songs and pray yourself, go to the mountains.
But you can,
if it fails,
gain a come with your citrus when you get when you can with your
citrus. You step in the swamp.
But
what important is
in
that? Yet all the man has been taken from you. All your land titles, they have taken them.
They
tear you up in the gospel. And you fill your own mouth and eat it up.
These are trained
from under the ocean.
And
they trained you.
And
groups of fallen angels sitting in the
body. And they say,
and they get happy from under there. I saw the stubbornness down there.
The
angels are laughing for you. When you do that down
there,
they call you
yeah.
Come and we thank you.
They
come back with another level anointing. You've done a work for us. Like that. The demons laugh like that.
Lord.
Let me tell you. Those men, they wish you nothing. They will see you.
He sees
money in you.
They
will ask how many have come.
They have
gathered to take you to heaven.
But what
are you like insects?
You want to
come like sprayers, they're spraying to you like
insects.
You are like insects, cockroach, spraying.
bamanyi basooka ne
babasiriwazaoish
ne batoola mu bayibuli ne bongeramu ne banyoola buli kintu kyonna
kati balowooza buli muntu
musirwa naye mukama amanyi
ababi
era wakukwata ababa bajje gye bali
musiko gyewa
era bajja kuwulira amazima
bagatambulira
amen sebo gweri babatendeka ebintu kwebyewuunyisa
omwoyo
weyabanga ntuteyo nga ndiko
ambulnandi
muli
nkwekeddwa
otambula tebakulaba
nayo
si mulukuŋŋaana nga biseka
nebigwerire
bino bye muwuliraku omwoyo gw'enseko
bennyini
bayingiramu ne museka
ebyasana
mugenda funa omwoyo
wemuseka ebitategeomuli
mafuta
gakugasa
Petero ekyokubiri essula yakubiri n'olunyi lwakusatu
atunulira olunyi eno olwekumi n'omusanvu
Petero ekyokubiri essula yakubiri olunyi lwakumi
n'omusanvu
abo ze nzizi ezitaliimu mazzi era lwe lufu olutwalibwa n'embuyaga
nti kweraba abo babeera bantu banafu nnyo era nga bujjangwe n'omuli wa katonda n'obakanga batandika okukuŋŋaana mu kibuga
mwonna
abanoonya okusuula
kuwo
ne kati bali mukuba obukuŋŋaana
kuŋŋaanibasawuli
embeera etabuse bakimanyi abali mu bo banafu
nnyo
bamalayika abaagwa oluwulira nti yesu
owa ddala nga
bwekyawandiikibwa
nabo
bennyini
tebabeesiamanyi
singa wajja abaweereza ba katonda
abaddaensi ebeebalimye
era lekati bwe kiri
petero ekyokubiri sula yakubiri n'olunyi lwakumi namusanvu abo ze nzizi ezitaliimu mazzi era lwe lufu olutwalibwa n'embuyaga abakuumirwa ekizikiza ekikutte zigizigi
balindira bulungi
bagenda basuula
kubanga bwe boogera ebigambo ebikulu ennyo ebitaliimu
bayinza okwogera
kuwagamba
nze mbalabulwaleru yamara abashaka yesu wuyo abayira omukisa kigambo nga kiri awo kyamaanyi
mukama
balina ebigambo babeera boogera
watuka
bonnangayesu wuyo atabula
akati
muwe mubeera muli
oyinza
n'okubanga
wakusongera
naye nge babatendeka eri okujja n'amanyi
g'ekizikizan'ebigambo
ebibwatuka bwatuka
era
bategeka obuzindalo
bwabwenebabuteekamuneutuuka
mu kikuŋŋaaniamulimu
eddabazi
akatioyo
omutukufu
kaakati nefujjo bali batendeka eri n'obisiŋana nga biri ebisiriwaddde bamalayika
abaagwa
bamala ne bagenda mu
bisiyabamalayika
abaagwa ne basiyanga
bali
abantu bagenda mu kwegadanga okw'engeri
ez'enjawulowoola
kiba kizibu nnyo omuntu agenze mu bintu
ebyookufumbirwa
ebyaddala bw'aba
mukazi
The women are the one who marry. Husbands bow to those women. Bowing to her neighbor. But they take them out
to realize
that women, when they are espoused to the fallen angels, you find their husbands in the home.
They take
them for the shower, they bath them. They get out of the dressing one by one, shivering. Where should I scratch you? Don't touch me here.
Ne chimwambaza ya
clothes them there.
Musaji amuno ya wasi. Ya siga na
ebizigo. The one who puts lotion on the wife.
Bali ebidia bikazi ibera bikungu nyeri.
Also women are honorable in their homes.
Muna wa musaji angane.
A man does not.
Kemuri musaji wa muba.
Acting like a man.
Yena basukani ba mujja ko ogongo ne ba mudiso ga ba
tuwa. All the praise from Iman beat them with human from under the ocean. The human brains of young children and they begin to act young. They carry the Bible for the wife. Assistants of pastors, they too are like that. They are all like mad things around. Some of them, they get their children while in the womb and they don't give birth to some of them.
What
is down there is much. But friends,
big words
and esteem major words. Let's finish here.
2 Peter 2:17. Basendasenda mu kwegomba kw'omubiri, mu bukaba ababali okumpi n'okubadduka, abatambulira mu bukyamu, nga babasuubiza okuweebwa eddembe, nga bo bennyini baddu baakuzikirira.
Kakati babeera bakimanyi.
Bakusanganga
Mukama aleetawo asumulwa leero.
Leero
muli mu liberty.
Kumbe yakimanyi aweereza magombe wa kuzikirira.
Aweereza wansi mu
liyanja.
Anyone who ever gave me the Muru was a
woman. They may think they are peaceful. They are
not liberty.
If you want to see that they have no liberty at all,
you'll get a concern business.
Speak of your money. You'll see how they are harsh.
Peter, a choke will be the Kumina Munda.
2 Peter 2:19.
Kubanga omuntu bwawanguliwa munne abeera mudduwe. Kuba obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeerera ddala Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristo, naye ne beegomba mu ogwo omulundi ogw'okubiri ne bawangulibwa eby'oluvannyuma olunyiro 20. Kuba obanga bwe baamala okudduka okuva mu bugwagwa bw'ensi mu kutegeerera ddala Mukama waffe era Omulokozi Yesu Kristo, naye ne beegombeza mu ogwo omulundi ogw'okubiri ne bawangulibwa eby'oluvannyuma byabwe bisinga obubi eby'olubereberye.
Baali badduka mu ddiini,
they are drunk on religions,
abagamba tuyingidde
mu inner salvation,
ne badduka mu kwegomba kw'ensi eno,
drunk on desires of the world,
ate kati baddayo.
Right now they went back.
Kati eby'oluvannyuma byabwe bizibu nnyo.
Their latter life is worse.
Begomba nnyo n'okukira
wo. Desire much beyond.
Bw'ojja n'emmotoka empya nga tekirina.
Come with a new car, they don't have it.
N'ateekawo abeega lizibagisike.
And they put it as us to pull it to themselves.
Mugisabira ati we.
Pray for it that they saw it. Pray that they saw it.
Bwereza bugere mu maaso.
It means we to move on.
Naye nga mwe abasaba temuweebwa nako.
You who pray, they don't give you even at all.
Naye nga mukozesa olukujjukujju paka nga musabidde oli ebibi.
Keep still your friend evil for those people.
Narasikamu mbunu.
And that is so in you.
Obofu yona mbubu manjika.
You know, almost scare with some of you.
Omu abila na mu Amerika na kubile simu.
And others in America, they call you.
Wati kwa yogira mukama.
That says it low.
Kena mtufogo etiti.
Go in this place.
Osingane wa msumbo, msike mbubu otu.
And you find a pastor saw a car.
Kumbe bako ze deal.
Yet they made a deal with them.
Ndi ate gwani.
That who are you?
Mukama yambi kulidenze ndiyano mu Amerika.
God revealed it to me, I'm in America.
They have
traveled the church much.
Peter 2:21.
kubanga kyandibadde kirungi kye bali singa tebategeera kkubo lya butuukirivu okusinga bwe baamala okulitegeera okudda ennyuma okuleka ekiragiro ekitukuvu kye baaweebwa kyabatuukirira ng'olugero lw'amazima bwe luli embwa eddidde ebisisemi byayo n'embizzi enaazibbwa ebbidde eddidde okwekulukuunya mu bitosi
oli yabagamba nti zino mbwa
zaabatuuliriza 77 dogs
yaddayo dda mu nsi
already went back in the world
ne mu kwegomba kwayo
even in the desiring of the world
nammwe n'abazeyo mujje mu lukuŋŋaana lw'embwa
it took you back it told you come in the conference of the dogs
tuzeeyo mu nsi twonoonekere ddala
gone back to the world get more corrupted
awo ne baleeta girl power
and they bring girl power
nga mwambala obugoye bwa kitundu
your tight shorts clothing and dress
before it does
before it does and the powers are falling down
simanyi does heaven
I hear does heaven what is out there
mwanta yo ne mufuuka embwa
back became dogs
yakimanyi ddala
kimanyi it very well himself
nti yaviira ddala mazima n'addayo
that he shifted from truth went back
banga bible yoyogera mu isaya
bible speaks in isaiah
isuri ya 5:16 onyere kumba 12
verse 10-12
eyogera ku bobwe
it speaks of them like this
isaya 5:16 n'oluyiri olw'ekkumi
isaiah 56 from verse 10
abakuumi be bazibe b'amaaso bonna tebalina kumanya bonna mbwa nsirusiru tebayinza kuboggola
kakati bonna bali awo mbwaki
all of them are they are foolish dogs
kati nga kukiriza bw'obeere mu mbwa
now you accept to go in the dogs
bano beetoolodde ensi yonna balinga embwa
buli bati are surrounded the entire world both like dogs
okudda mu nsi okufaananira ddala ng'ab'omu nsi
appear like people of the world
otunuulira kanisa engeri gy'eyambalamu yonna
baagyonoona how church clothes is spoiled
kyenkana bamalaaya be bali mu
almost prostitutes in the church
obusikaati obuli
cut to their very short
obupale obukutte ebitundu byonna
exposing their privacy
ebisajja bisibyaga bibiribiriira ebirabo
there like mad pigs
bitaddemu obumu matubu
in their rings
bino mulimu n'ebisajja kati ebisiiga amaaso
even men who paint their eyelashes
n'embwa
and their lips
biri mu kanisa
they're in the church
omanye ekyabaawo
you know what happened
abasajja batendekera lwa wansi mu nyanja
men were trained under the ocean
okujja okunyoola ebiri mu bayibuli
twist what's in the bible
okutuulamu n'okwongera
to subtract
n'okubibuulira abantu nga biri bulala
to preach them to people differently
kati bali muli empale z'abavubuka balina obugoye
tight and short scars
and the rest has
the damage
they took
their cut their patch
very mukanda
in the church
last year in
their plated hair their men
but I'm proud
they walk when they are breaking like that
Jesus yes
they walk like that
bunno no bwe bulamu bw'abasajja
bafulenzonna
muli bakuzira
bakuwa
waliwo ziina obulaka wano nga kabaka katulika ennimi atambula bali bafula enjo balina buli
bonna byowulirakati
tebaakola kubiyingiza mu nsi
nebukanisa
okwonoonera ddala buli ali batendeka abantu batono nyo ne bajja mu nsi batawaanya
buli muntu
ne baleeta amazina
g'omukisenge
ngaali alio alikatuti
aletogozaagabutala
mukisenge bali mu mukwano naye nga bali mu kanisa bino byonna eri babikola
bakulemiekubanga
ge mazina ge basinga okunyumirwanga okubeera
obwerere
bw'osiŋŋaana abasumbamu
nebannaddiininga
baliyo babambudde bali bwerere bazina
naked dusty for them
kati okwambala mwaka pale akagoya
akamawe
yalabyagala nekyo kiki oyambadde
n'okubaba
yeeri tebamukola bazimujja
muzon'osiŋŋaana
ag'embuto nga galiyo bagambudde gatuka
running
running, they told them we run six times. And they give them a
court
and power. But the man with they are not clothed. And you face yourselves not and you run it. Stubbornness under there.
What about
there's another stubbornness. Even some things to explain. Some things from there, they say, you don't know where we pass to reach here. They say, you don't know where God has made us pass to reach here. But which laws? Things are not easy on their side. Have intercourse with fallen angels. Let's finish this verse. Isaiah 56:10.
Abakuumi be, bazibe b'amaaso. Bonna tebalina kumanya. Bonna mbwa nsirusiru. Tebayinza kuboggola. Nga baloota, nga bagalamira. Nga baagala okubongoota. Weewaawo.
Bali no mululu. They have green. 40 years they gather in the tithe.
The
offering.
They
never get satisfied.
Father, young at Baba, Father,
not giving up priesthood till they get old. They pay them. You in that religion, when will you get? You had to enter the world, seek things of the world. The pastor is there, he's the only pastor or long. The offering is for him.
But
you are abandoned out there. And the servants are ministering. They are looking very fun and disfigured.
They are giving themselves up, giving themselves up sick anointing.
Now you
tell them, let's sit and you understand. Even their head cannot be able to handle these scriptures. For the trouble like evil spirits to enter them. Pick one scripture and the light used to that.
The shepherds who can't understand. That way,
they are trained things which are deceitful.
Christians
are talking and adding scriptures.
Isaiah 56:11.
Each one have their way they pass to reach there.
Buli muntu eri amagoba age.
Buli omu alina by'anoonya.
Everyone seeks for their own.
Okuva mu njuyi zonna, boogera nti mujje, n'akima omwenge, ne twekamirira ekitamiisa.
Banaye mujjerera amafuta g'ennaku
zino.
Olwaliro waliwo amafuta ag'enjawulo. Omusajja wa Katonda
w'amaanyi.
Aze n'amafuta leero. Aga wiiki eno. Namwene mujja.
Do you come? But you know where he got the anointing? When you read Ezekiel 27, will show you anointing under the ocean.
Isaiah 56:12.
n'olwenkya luliba ng'olwaleero olukulu olutenkanika
enkyala enkya jukira amazeleero
okubanyakati
enkya waliwo kyokosiribire ku buli enkya waliwo amaani sirikirira
nkubuulire
obadde olina sirimu waliwo ekyalemerawo okiwulidde gamba yenze
oba toli oba yegwenjagala
okukakasamukama yayogedde mange
nabadde mukiyigo
naŋŋamba enkya
bunonno bonna obulima bubatendekeere
okubateekanga
kubunkeeo
era abasinga bagamba
demonstration
zenkola nebibe nali mbadde mu bo
naye
nalaba eri gye babatrainingira nebyo babayigiriza okukola awo mukama n'alyoka atantambuzanga amakungaani omu mawanga
agenjawoono
bamutrainingira obira bye bakola yange olabe bamutrainingbasibya oba bye bamutraininga si
byagoenatuukanga
mumakanisa ago nga bye batraininga eri bye
bakole
ngamba
kati nebwesiteetolwansi yonakebera buli omu kyaosobola obeera wano okuba omwoyo wakatnenjogera bye bakola mu amerika kuba bakola ebyo batrainingwa mu kifo
Yes,
praise Jesus.
Atugendeko mu Ezekiel.
Let's go to Ezekiel.
Atusembe tujja kuba tutandikirawo.
We shall begin from there.
Nga twongera okusoma base endala enkulu mu bwengula.
Move on, read another base in the space.
Bwakabaka bwemoje.
In the kingdom of the stars.
Eno neyingira mu bannassaayansi.
Then here enters the scientists.
Bano bavuluka nnyo Bayibuli okamala.
These ones despise the Bible a lot.
Bwe basomesa mbu ensi yabeerawo by evolution.
And they begin to teach the world happened by evolution.
bonna batendekebwa okukyankananya okukyusakyusa
ebyamazima
bwe bakyusa zi bayibuli n'osingana nti bayibuli mukulubereberye katonda n'atonda
famamentotandikwa
katonda atonda
universetebakyayogera
kulezobayibulizabaleba ab'omu bwengula
w'ensirikati
tebakugamba nti kulubereberye katonda
atondabagamba
atonda
universe
ezo bayibuli temuzirina
don't you have those bibles
baliwo okulabika nga bafuba olaba nga batabula buli kintu
kyonna
naye
nga
tukomekereza ebya
underground
ekitebe ekiri ku nsi kuno ekyaba
sitaani
ne batwenigira abanyola era abatoolamu ne
bongera
manya nti okuŋŋaana mu makuŋŋaaniro
g'abantuowegamba
nze gasitandi ku
mukamao
bakwata emyoyo ne bagiyika n'abadde ayagala bamuyiganga
kinyonyiwaliwo
abaweebwa amaanyi
g'ekizikizakusiiba
nga bayiga buli mwoyo ogukyalimu
amagezi
ne bakunoonya mu birooto ne bakuyita bati bayogera
mukamalabikako
ewanabigundiolaba
ebyamaanimukirooto
kira kumaca mukama
yagwa
mulimu abateze buli kumakuwoyingirira
wasaanziranga
newankubadde nabbi oli omumanyi wa
bulimbaluvaomu
ekintu nekikubagula wamma bulijjo
bamuwaosimbaku
bulige bayiganga emyoyo nga abayiga ebinyonyi era babagamba kwagala emyoyo
mingi
kakati zino bimuwulira mbu simanyi winasolsinazitya ku biki izo kampuni z'amakuzi eri
munyanja
owangula myoyo bafuula bakaba
The
more you take more people, even they add your power.
Again,
our words of darkness are what we speak of here.
More
you sin and corrupt many, add your wealth. They acted in it a kettle. That film is of a kettle. But when you get that kettle, it is vulgar, it throws money for you. Slap and box and you harm your friends. The kettle throws money for you for that act you've done.
Now you see
the film is of a kettle, but it enjoys speaking vulgar.
So
and you step on your friend and blast and the crack, and the kettle will pour money for you for that. If you get
it,
now this one, they are sent to hunt for souls. And they gather a group, you think they are taking it to life, and they bring out the Bible, preach, and you subtract from it, and you add in it, and they are twisting what they fail to subtract. They cannot subtract it. They twist it and they twist the meaning of it. They are not easy people at all.
So,
now, this journey of heaven,
they
get through the Bible.
It
has many things to tell us. Those which are under the sun.
Yes,
praise Jesus.
So, I know Ezekiel,
it's written Ezekiel, he says this. Ezekiel 13:16.
Ezekiel 13:16.
Ezekiel 13 from verse 16.
Beba nabi Baisirayiri abalagula ebya Yerusalemu era abakirabira okwolesebwa okw'emirembe songa tewali mirembe, bwayogera Mukama Katonda. Naawe omwana w'omuntu, kakasa amaaso go okwolekera abawala b'abantu bo abalagula ebiva mu mutima gwabwe bo era obalagulireko.
Sawa ya kubategeeza,
it is time to tell them. They are prophesied.
What
they prophesied, we know it comes from under the ocean.
And
they have worked with fallen angels.
Jezebel,
the heir of the Satan.
Ezekiel
13:18.
Bwati bwayogera Mukama Katonda, nti sibasanze abakazi abatungira ebigugu ku nkokola zonna.
These clothes of wizards.
Ezekiel 13:18. Oyogere nti bwati bwayogera Mukama Katonda, nti zibasanze abakazi abatungira ebigugu ebyobulogo ku nkokola zonna.
Babeera n'obugoye bayita nabo n'obutambaala.
They have clothes and handkerchiefs they move with.
Abalala basala amaanyi baga basala busazi muno.
Others they cut their powers within their ankles.
Abalala muno.
Others in their hands.
Abalala muno.
Others in their armpits.
Najja n'egundi ye nga bagimusaze.
And they come when they have cut a charm upon them. Anytime they act like that, and you are falling down, and you all fall down. With their charm, others have it in the waist.
But
you think we are with people who are pastors, but they are religious people.
Ezekiel 13:18.
Ezekiel 13:18.
Era abakolera ebiwero emitwe gy'abantu.
Kati bateekwa buli omu omukolera ekibikka.
Each one is given a covering.
Waki nerabika ku bwongo obwo toddangamu okutegeera.
Cover on that mind never to understand.
Baagala nnyo basabira nga bakutte ebito wala.
They hold your high head.
Era bwe balaba ng'olimu amagezi n'akutte n'okuyu.
Have some understanding.
Nayogera wennini. Ababa tekiddangamu okutegeera.
They shouldn't realize us again. They have to do something for you.
It
captures you like a veil. You can't see anymore.
buli kye bakugamba gamba aleluya ngotula olinda kye
banaddamugamba
amina
say amen amen
mubeerawo nga kye bakoze
whatever they tell is what you do
kakati njagala
now I want
abasajja asatu abasooka
pate first man and they're going to feed me with pork to tap the anointing on my life. You run out quick with your money. You have to corrupt, make you foolish. That's what they tell them under the ocean when they're trained.
Right?
You see that you put something which will blind
every
of their minds.
Take it down.
You didn't understand again. You see someone
who
used to understand. You go on pastor's shoe and you begin to kiss it. You're kissing. You're kissing for the blessing from pastor's shoe.
Never
never made foolish that dog. They take you as a dog to them. They still have the meaning. My daughters and my sons, his praise you after.
Yet
the one
that
speaks behind, he holds an axe. They will hit you with an axe. After he praises you, after he's intending to steal you.
Ezekiel 13:18 Ezekiel
14:18
era abakolera ebiwero emitu gy'abantu aba buli kigera okuyigga obulamu
kakati bayimu buli kigera
every measure of people
when you
come to them when you come that you are that you get visions
mind.
I have a word in me. I am an intercessor. For them to get foolish.
You
set them to haunt and ensnare souls.
You
think they move over the sea to change you enter heaven. They start on the door of heaven they have never reached to. But they walk the sea and the dry land. And they move twisting the Bible. And they have trapped
adding
and they change one pastor. After they make a child of hell. Who time?
Hope of
them in Matthew 23.
They are to set you think
they are of God. But he said
them,
I need 10,000 souls this time. If you want to be on the top, those with much power in the world, give us 10,000 souls.
If you reach
20,000, you're going to be on a higher level. Now you are registering yourself. Covenant of Jesus. I pay money for it.
What are the end of
the covenant of Jesus you pay for money for?
But
enter in the family of the
church,
register yourself. Even with your high deeds. They are going to sell your soul.
You
first
see,
don't know the Bible, you know it twisted upside down. They subtracted added in it. The way they explain
them,
when you go back to read, you cannot see what he writes. Explain, you go back, look in the Bible, you can't find it.
Now
let me tell you, things which were done this. People say, why are we delayed here? Let me tell you, the real problem is right here. Even you hold the Bible, they can make you something worthless. And they subtract, adding it, and they twist things in it. Walk with him all years, he never profits you. The man says,
Adam
brings back the voice of Adam.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Mm-hmm.
Wrote in Romans 7, verse 7 to down.
That
the command which was meant to bring life,
it
ended up bringing death to me.
For
when sin so it can start by the command, it deceived me. You know that Bible would have brought life to
me.
Had it all this long.
But
after it ended up killing you, and all along you read it different. Now all along why I did
not read it,
and you throw me in hell. Yet you have both ensnared souls who don't realize this. And they don't ensnare them to take them back to heaven.
But
them under the ocean to the fallen angels. That's why some of you brains, you are just trying to restore them. To take off the veils from those heads. That they don't control you from under the ocean anymore.
But
to
other
turn, but you cannot.
Yes, yes.
Praise Jesus. As if they love
God,
but they look not stable. You teach them scriptures that they are
saying,
under the ocean. When you teach them scripture, they begin to
flip.
They work with you. Slap them back to
you.
Has a spirit of fear. But each one has their measure, even. According to what they realize, what they are going to affect them.
Ezekiel 13:18. Muliyiga obulamu bw'abantu bange.
Mukama nganga matu batu yiganyiza ghosts that have snared us much. They are snared and haunted spirits.
But they will take chance.
They have put in place every form of belief.
Bana ndi bati ukaba bajja mulokozi hono ne bakulanti
nga buli watu. They have special plant
everywhere.
Plant everywhere.
Nga tulowooza balese bya bulokozi.
The prophecies of salvation.
Kumbe nabo bayizi babyo.
Bwitwala munyani. Wanted for souls to take them under the ocean.
Ezekiel 13:18. Muliyiga obulamu bw'abantu bange ne muwonya mwekka obulamu bwammwe okufa.
And he tells them, you
people,
souls of my people, are you going to be saved? You reach down there, lists of people on their computers. What you call the mask of the devil, that which is in the Bermuda Triangle. Names are down there. Pastors registered you down there. Even some of your phone numbers. It will be there. The number calling, making phone calls you don't know. Some of them start with 0000. When you answer, they suck blood from you. You begin to lose blood, you fall down. Just that you're already down there. You are
receiving
the ship of that place. They sold you.
Have
fight on your own run feet. The word of God to be saved.
Ezekiel 13:19. Era mwavumisa mu bantu bange olw'embatiza sayiri n'olw'ebitole by'emigaati okutta obulamu obutagwana kufa
kakati kye baakola olw'okubeeri babawa
obugagga
babawa amayumba
amamotoka
ne balyoka bajjeno ne boonoona erinnya lya mukama
wayesu
ne babonyaabonya ekkanisa
olinnyo
lw'amamotoka ago n'amayumba
olunyo lw'ekkumi n'omwenda n'okuwonya obulamu okufa obutagwana kuba bulamu
kakati waliwo be baseevingawo
obulire
jyamu kutwale
omanyi
bwe tuba tuweereza olife tugenda owonawo
kati
ebyo tubitunda ebyo
oba
kusiŋŋana nga tonnakulaakulana
bwe
tomanyi
oli
kati yafuga ensi yonna
kakati
jyangu tukutwale
owonye
omwoyo
omu
kumbe bagoto ate kubasinga otonderayo
ddala
kubanga bano abeewaayo
ani
yabagamba mwenze kati wemala okuwa amenso okugifuga
mwe
mugenda osigalawo
kumbe yabafera tebakolangako ndagaano nakufa namagombe
yabagamba mukoze nange
endagaano
nze kufa nze magombe
kumbe aliba
bino katubirabe
enkya. Let's see this tomorrow.
Mukama akuwe
omukisa. May God bless you.